Ziko mwinu mbali nevyo, ambuya kulari tseni. Mchabu ino kambiri kuti itabweri ranso kachiwiri mawawino, kubweri la mnyumba ya mbuye. Ine ndi kukrubiri raz, nani nido hapo ntawe ina, ine ndi nari wogondwa pamina anati kwa ine, tieni tipite kunyumba ya mbuye. Charlie, choka kuseri kwa nsana mira emeneyo, ndipo ubweri bantunda bano, ndipo uzadzibezere mpando. Tabwera bantunda bano, mlongo, kudikuli mpando kumbio uko, pena pake umene tingate kubizira malo. Apa pali malo pomwe apa dona. Tabwera kumwe kuno apa. Apa chari. Tabwera kuno ndipo udzakhale pansi pafupi ndi banks pomwe apa. Kuchitira kuti usachite kuyimirira. Nthawi iliyonse mnyamata ameneyo akabwera kuchokera kutali ku Kentucky akafika kuno yamayimirira mauli onse. Ndipo ife timukhazika iye pomwe apa. Apa pali malo apa. Kumapeto kwa mpando apa. Awina wake. Pali dona wayimirira kumbiyoko. Kumbiyo uko. Bwerani kumwe kuno. Apa pali mpando cha apa. Mlongo. Pafupi kwambiri. Kazi bwerani kutsogolo kuno. Ndipo ine ndikuganiza awina wake ali muchikuku apo. Kodiwo ali. Inde. Pali mpando wina cha pomwe apa. Ngati wina wake akufuna wina. Kumbiyo uko mbuyo. Pomwe apa pali mpando pomwe apa. Apa pali umodzi pomwe apa. Apanso. Mungu opanga zoti zikuthandizeni. Inde inu mukhoza kukhala ndi umodzi pomwe apa. Tsopano kazibwerani khalani mipando yanu ndipo Mungu mverera kwenikweni. Tikufuna kuti inu mukhazikike pamene tikuyesetsa kuti tibweretse mawu a Ambuye. Oh ndithudi ndi chabwino kukhala pano. Ine sindinamuone chali pasanja. Kodi ali kumbuyo uko chabwino mbweretseni iye kuno. Mai ine ndakhala ndili ndi chali kumusi uko masiku angapo apitawa. Ndipo ine sindingathe kudutsa opanda kupita kunyumba kwake ndi kukadya. Chotero ine ndimubweretsa iye pansanja apa mmawa uno. Siku lililonse ya akabwera kuno ya maima mozungulira khoma apo kuti amupatse wina wake pokhala. Chotero ine ndinayang'ana kunja mmawa uno. Ndipo ine ndinadzamuona iye atayima pamenepo. Ine ndinaganiza. Ine ndimulowetsa iye muno tsopano. Chabwino zili bwino. Tsopano ife tikhala ndi uthenga mawa uno wolalikidwa ndi mbale Russell Cox. Kodi neli ali kuti ine umenewo udzakhala ulendo wabwino kwa iye. Kuti eya ndizimenezotu. Chabwino ndine wokondwa ndithudi kuona ochuluka abwenzi atatuluka. La Mulungu lapitali nditachoka ine ndinamverera moyipa sabata yonse. Ine ndinali ndi mzanga wabwino wakhalapa wochokera kutali komwe kumwera mbale west. Ndipo ine ndinali nditazungulira kudutsa mwaumvetsera mochedwa. Ine ndinati ndine wokondwa kumuona wakuti ndi wakuti ndi wakuti ndi wakuti. Ndipo ine ndinang'ana kudutsa pamwamba pa mbale west. Ndipo sindinati sindinamuzindikire konse iye mpaka iye atayamba kumatuluka. Ndiye ine ndinaganiza sabata yonseyi mbale west aziganiza kuti ine basi ndinangofuna kuti ndimudutse iye. Koma iye ndi mkhristu. Chotero iye akudziwa bwinoko kuposa zimenezo. Iye akudziwa kuti ine bwenzi lenileni. Ndipo ine ndikudziwa kuti iye amadziwa. Ine sindingachite zimenezo. Ine ndimaganiza mawa uno ndikubwera kuno powaona anthu amene abwera kuchokera kumalo osiyana-siyana. Tsopano apa pali mbale west abwereranso kuno kachiwiri mawa uno. Ndi mbale ndi mulongo kidi pano ochokera ku Ohio ndi ena aanga. Ine ndikudziwa mbale Evans ali pano. Ine ndinapita kukamuona iye dzulo masana kumotero. Koma ndikuganiza iye anatuluka ndi mbale Fred ndi iwo. Ndipo iwo amabwera njira yonse kuchokera ku Macon, Georgia kuno. La Mulungu lililonse limene ine ndikuyankhula. Kuchokera ku Macon, Georgia. Kumenewo ndi mtunda wautali kumusi uko. Iwo ndi pafupifupi miles 800. Kapena kuposerapo ine ndikuganiza kumusi uko. Amayendetsa ndi banja lake tsiku lililonse limene ine ndikuyankhula. Ndipo kumeneko ndikukhulupirika. Ndipo ine ndimaganiza. Oh ndiye ngati iwe ukhala ndi abwenzi ngati amenewo amene amafuna kuti azima pafupi ndi iwe. Tsopano izo anthu amenewo samabwera njira yonse kuchokera ku Georgia ndi Ohio ndi madera osiyana-siyana afukoli kubwera kukachisiwa ng'ono uyu pano kuti adzandimve ine. Iwo amabwera kuno chifukwa iwo amaukhulupirira uthenga umenewo. Ndi zimene iwo amakhulupirira. Iwo akuukhulupirira uthenga umenewo. Ndiyeno ine ndikuyenera kukhala woona mtima ndi wodzipereka bwanji pa uthenga umenewo. Chifukwa osati osangoti ine mwini, ine ndikulakwitsa, koma ine ndikumutsogolera wina wake molakwika. Mukuona, ndiyeno Mulungu adzandimba ine mlandu chifukwa chakulakwitsa kwawoko, chifukwa ine ndi amene ndinawaphunzitsa zimenezo. Mukuona, ndipo ine ndikukuwuzani inu, zimenezo ndithudi zimakupangitsa iwe kuganiza mwakuya pamene iwe uyamba kuganiza za zinthu monga zimenezo. Chotero ine ndikuyamikira aliyense wa inu. Nzabwino kwambiri kudziwa kuti mukumayendetsa mahandiredi amamayirosi ameneyo, kudutsa misewu yoopsa ndi kuwoloka pa misewu yayikuluikulu iyi mmene ngozi ndi zinthu. Chikhulupiriro chanu mwa Mulungu chimakuwongolerani inu kuti muzidutsa mwanjira ina, chimakubweretsani inu kuno ndipo chimakutengeraninso pobwerera. Ndife okondwa kwambiri kukhala ndi abwenzi a mtundu umenewo. Ine ndikupempherera madalitso olemera a Mulungu pa inu. Sopano la Mulungu latali ine ndinati, chabwino ife tidzayankhula. Ndiyeno ine ndidzangoyitanitsa mzere wa pemphero. Ine ndakhala ndikuyesetsa kuti ndikonze njira ina yake, kuyesetsa kuti ndipeze njira yoti ndizipempherera anthu ochulukirapo. Ndipo ngati ine ndingamawadutsitse ochuluka kwambiri monga Mulungu lapitali, ine wina wake adzakhala kundipempherera ine. Ine ndinachoka kuno pafupifupi thukoloko. Ndipo ine sindinapereke makadi a pemphero. Kupereka makadi a pemphero ndi ntchito yovuta. Ine sindikudziwa ngati inu mumadziwa zimenezo kapena ayi. Anthu amakuda iwe. Ndipo mbale Banks Wood ananena tsiku lina, pamene ife tinali uko ku Kentucky, kuti adzadzipereka ndipo adzakhala kupereka makadi a pemphero ngati Bire akanati asabwere. Chotero Bire pokhala mwana wanga yemwe mukudziwa, chifukwa iwo ine ndimalandira makalata angapo. Iye anandilonjeza ine khadi la pemphero, ndipo iye sanandipatse ine ilo kumupachika pang'ono. Chotero iwo iye sangakwanitse kuwapereka iwo kwa aliyense, ndipo ife sitingakwanitse kumawatengera ochuluka pa mzere. Mukuona, iye amayenera kuti azinditeteza ine. Ndipo pamene ife timachoka, mpongozi wanga wankazi anati, Beo, kuyenera kumubwezeretsanso Bire abwerere menemo ndi makadi a pemphero. Kapena anati, iwe sulimba nthawi yayitali. Ndipo chotero, koma pamene ine ndinadzalakwitsa, panali poyamba kuzindikira za mumtima. Ndiye wina wake anadzabwera nkudzati, ndinayiwala. Amayi amafuna kuti apemphereredwe. Inu mukudziwa chimene iwo akubwerera ndi chifukwa chakuzindikira za mumtima kumeneko. Inu mwaona chotero, koma sindikuwayimba iwo mlandu. Inenso ndikhoza kuchita chinthu chomwecho. Mukuona, ine ndingachite ndife anthu. Ndipo ife tonse timafuna kukhala moyo. Ndipo timafuna kuti tizidziwa zoti tizichita. Ndicho chimene ife tili. Koma iwe ukhoza kungofika pena pake ndi zinthu zimenezo. Iweyo zamphatso. Ndipo kenako iwe umangokhala ngati wasulukiratu pamene izo zichitika kangapo. Ndipo chotero mbale Banks akanati apereke makadi a pemphero mawauno. Ndipo zinachitika kuti Bire anabwera usiku watha. Chotero ine ndinaganiza kuti izo zingakhale zoyipa kumutenga mwamuna wambiri yabwino, zinthu monga mbale udu kuti azikapereka makadi a pemphero kuti anthu azimufinya iye. Ine ndikuganiza kuti Bire samakhala nazo vuto. Iye wakhala nazo izo pa iye nthawi yayitali. Chotero iye amangozisiya izo zizichitika. Chabwino. Tsopano sabata ikubwerayi ine ndidzakhala ndili ku Dallas. Lachisanu likubwerali usiku pa msonkhano waukulu wa Voice of Healing. Ngati kuli anthu aliwonse kozungulira kumeneko, ine ndikuyenera kukakhala kumeneko usiku umodziwo kuti ndidzakayankhule mu msonkhano wawo waukulu. Ndipo ine ndikufuna kuti ndidzakayankhule pa phunziro la mafikiridwe akuchiyanjano. Ambuye akalola. Ndipo kenako mwina mwake la Mulungu likubwerali limenelo lidzakhala la Mulungu lotsatira likubwerali ngati Ambuye alola. Tsopano sindili wotsimikiza kwambiri. Ngati Ambuye alola, ine ndikufuna ndidzabwererenso ndikudzayankhula pa phunziro limene ine ndimayenera kuyankhulapo lero. mphepo mukamvulu mvulu. Ndipo ine ndimati ndilempherere odwala lero. Ndipo zimenezo zili ngati kudzudzula kwakuthwa kwa mpingo chifukwa cha machimo ake. Ndipo limenero siphunziro labwino kwambiri kuyankhulapo pomwe iwe uti uyitanitse mzere wa pemphero. Iwe uyenera kumanga chikhulupiriro cha anthu kupemphero ndi kwa Mulungu ndi kukhala ndi chikhulupiriro. Chotero ine ndinamuza mbale Neville kuti alengeze kuti ine ndidzakhala ndi kuyankhula mawu uno pa phunziro lina. Kumanga chikhulupiriro mwa anthu kwa Mulungu. Mawu ena kuwadzudzula anthu chifukwa chosasunga malamulo a Mulungu. Mwa njira iyi ndikuwamangiriza anthuwo kuti akhale ndi chikhulupiriro mwa Mulungu. Inu mukuona? Ndipo kuseli mchipinda chopempherera mawu uno kapena mchipinda chojambulira kumbuyo uko, mzanga wakale wang'ono wa ine mbale Kid 80 chakuti wa usinkhu wa zaka 80 wakhala pano. Ambira inu mukukumbukira pamene ine ndinathamangira kwa iye mawa wina. Iye anali pafupifupi, zinachitika pafupifupi chaka chapitacho, kuyandikira kumeneko tsopano. Akufa, akudwala moyipitsitsa. Ndipo madokotala anamupatsa iye sabata yokhala moyo. Kapena osati sabata, iwo sakanakhala moyo kufikira mawa woti adzamubweretse iye kuno. Pafupifupi mawa utatu zisanachitike. Ndipo tsopano iye anali atatsika kufika mpaka 105. Kapena china chake chonga chomwecho. Iye anati mphindi pang'ono zapitazo iye wabwerera ku 132. Anati iye akumverera ngati mnyamata. Mbale Kid, ine ndikudabwa ngati inu mungathe kungoyimirira kuti anthu akadziwe yemwe mlaliki wakale uyu ali ndi uyo pamenepo. Tiyeni tinene kuti zikomwa Ambuye. Bambo kufa ndi khansa, mwichimenecho muchikhalibe chimenecho. Iye ali ndi bwenzi lokondeka pamenepo, ine ndingakonde iye atayimirira nayenso. Ine basi Mulongo Kid, bwanji inu mutayimirira pamenepo, tsopano iye mukuona momwe iye wadzukira mwachangu? Mwabwino kuposa momwe ine ndingathere. Mulungu amdalitse mbale ndi Mulongo Kid. Madalitso olemera a Mulungu atakhala pa zikomo inu Mulongo. Iwo amavutika kudutsa mapiri a Kentucky, kukwera ndi kutsika mtinjira ta munda wa malasha, kuthamangitsidwa kunja, kutulutsidwa panja ndi kusekedwa, kuzunzidwa, kumakhala moyo pakudya chilichonse chimene iwo angathe, kumagaya chimanga chimene iwo angachipeze pa njira pena pake ndi kumakhalira moyo ufumu wa Mulungu. Ndipo sinkhu wa zaka 80 zakubadwa akulalikira uthenga pobe. Tsopano iwo akalamba kwambiri kuti azipita kumeneko. Chotero ine ndimapempherera nsalu zapemphero ndipo ndimazitumiza izo kwa iwo. Ndipo iwo basi amangopitirira kumazitengera izo kuzipatala ndi zinthu monga choncho. Anthu amabwera ndi kumadzatenga zimenezo. Tsopano zimenezo zafika kwenikweni mu mtima, si choncho izo? Ngati inu simungathe kupita kunja kukakumana nawo, inu mutha kuwatumizira nsalu ya pemphero. Monga chomwecho anthu kumakhala ndi chikhulupiriro ndizo zabwino kwambiri. Mbale Rogers muno nayenso pena pake muno lero, apongozi ake amuna ambale Critch mzanga wa ine wokondedwa kwambiri. Ndimapita kunyumba kwake monga momwe ine ndimapitira kwa Chali ndi Neri. Ndiwo kumusi uko tsopano, ndi kumusi ku Kentucky. Ndipo ndinkakonda kupita kumeneko ndi kukasaka nthawi zonse ndi iye. Ndipo kuno osati kale kwambiri, pafupifupi miyezi 13 yapitayo, dokotala anamutsegula iye ndi khansa. Ndipo anati iye wapita. Ndipo ine ndinaganiza mzanga wakale wofunika, msilikali wakale, nkhondo yoyamba ya pa dziko lonse, mwamuna wochirimika kwenikweni banja lake. Ndipo ine ndinamubatiza iye mu dzina la Yesu Khristu zaka zambiri zapitazo ku chikhululukiro cha tchimo lake. Ndikudziwa nthawi imeneyo kuti iye anayikidwa mu thupi la Khristu, ndipo anali wokonzeka kuti apite kukakomana ndi Mulungu. Ine ndinaganiza mʼbale wanga ofunika ayenera kuti atsogole tsopano. Izo zinali atangotha masomphenya amenewo, kapena masomphenya amenewo asanabwere kwa ine akumwamba. Ndipo kenako ine ndinapita kumeneko kuti ndikamuone iye. Ndipo mchipindamo munadzabwera utawaleza. Mulungu anasintha zinthu zimenezo zakhala miyezi 13 yapitayo. Ndipo iye akadalipa nobelero akumadya. Iye anamwa mtundu wina, akumwa mtundu wina wa mapirisi a safa anamuocha iye pa kosi pake apa. Ndipo iye akhala mu mzere wa pemphero, ine ndikuganizama wa uno abwera. Ndipo ine ndikudziwa kuti ine ndalengeza izo Bire adapereka kale. Kapena abereka, ndimadziwa kuti iwo abereka makadi apemphero. Ine ndinamuuza mpongozi wake wa mwamuna mzanga wabwino, mbale Creech, kuti amubweretse, amubweretse iye. Ndipo ine ndinaganiza, ngati ine ndamuponya iye, ndiye ine ndikanamugwira iye, ndikumuyika iye muchimodzi cha zipinda zopempherera izi kuno. Koma iye anali ndi khadi la pemphero, ndipo ine ndinati, Baste, ndikufuna kuti upite kunja uko. Dzina lake ndi Everett. Ife timango mucha iye Baste mwachidule. Ndipo iye ine ndinamuuza iye, tuluka ndipo kalwe mu mzere wa pemphero. Ine kulibwino ndikupempherere iwe pamene kudzoza kukadalipo kwa zimenezo. Yotero ine ndimakonda kukhala ngati ndikudziwa kuti ine ndikhala ndikupemphereredwa. Ine ndimafuna kuti wina wake akhale wodzozedwa pamene iye akundipempherera ine. Tsopano tiyeni titembenuzire mu Baibulo lathu mawa uno. Titsegule ku buku la Rute. Ine ndiwerenga lemba lina kuchokera mwizi, kuchokera mu buku la Rute. Ndipo tsopano basi ife tisanafikire phunziro ili, ngati ine ndingathe, ine ndikufuna kuti ndilengeze mutu wanga wa mawa uno ndiwotchedwa momboli wa chibale. Ndipo ine ndikufuna kuti ndiufikire iwo kuchokera kumbali zinayi zosiyana pa chiwombolo. Ndikuganiza la mulungu latali, ndimalalikira za momwe Khristu anadzera kudzatiwombola ife. Ndiyeno lero ine ndikufuna kuti ndiyankhule pa kodi muwomboli ndi chiyani, kodi iye amakhala bwanji muwomboli. Ndipo mukumbukire, muwomboli amakuwombolani inu kwathunthu pamene iye akukuwombolani inu kuchokera ku machimo anu, kuchokera ku matenda anu, kuchokera ku chilichonse chimene chili cholakwika. Iye ndi muwomboli. Tsopano ife tisanafikire iwo, tiyeni tiweramitse mitu yathu ndi kuyankhula kwa iye kudzera mu pemphero. Ndipo tsopano ndi mitu yathu yoweramitsidwa. Ine ndikudabwa kuti ndiyangati mawa uno mukukhalapo amene angafune kuti akumbukiridwe mu pemphero. Pokweza manja anu mmamba ndikumati, Mulungu onani, inu mukulidziwa pempho langa. Mulungu akudalitseni inu aliyense. Atate athu akumwamba, ndine wokondwa kwambiri lero kuti ilipo mphamvu ya pamwamba yopambana, wodziwa kuti Mulungu kuti ife tikhoza kukufikirani kudzera mwa mwana wake Khristu Yesu. Ndikukhala ndi yankho kuzimene ife tafunsa. Monga munsonkhano wapitawo ife timayankhula zamomwe anthu ankayendayenda mu zikopa za nkhosa ndi zikopa za mbuzi, ndipo anali osowa pokhala akufunafuna mzinda umene woumanga ndi woupanga wake anali Mulungu. Akudziwa kuti ngati akanati adzafikire kwa iye kamodzi, ngati iwo angapeze kumene iye anali. Monga Yobu wakale anati, ngati ndingakhoze kupita kukagogoda pa chitseko chake na njira ina, ngati ndingakhoze kukapeza kumene iye yamakhalako, ine ndikanapita kwa athu ndi iye, ndipo ndikanakayankhulana naye iye maso ndi maso. Koma panalibe njira yoti munthu angachite zimenezo, chifukwa iye anali atachimwa, ndipo anali atadzilekanitsa yekha, ndipo anasanduka mlendo kwa Mulungu. Koma kudzera mwa mmodzi wofunikayo amene anabwera, ndipo anadzatsegula njira, ndipo anakhululukira machimo athu ndi kutibweretsa ife pamaso pa Mulungu, osati ngati alendo koma ngati ana akubwera kwa Atate wawo. Podziwa kuti iye adzatipatsa ife chosowa chilichonse chimene ife tipempha. Lamulo limodzi lokha linalembedwa ndilo, ngati inu mungakhulupirire kumenewo ndi mgwirizano. Satana amadzinenera kuti ife sitidzakhulupirira, ndipo Mulungu amati ife tidzakhulupirira. Tsopano nkhondo ili mkati, ndipo chigamulo ndi chathu kuti tipange. Muli monse momwe chigamulo chathu chingapangidwire, ndi momwe monso izo zidzakhalire. Ndipo izo nzolembedwa modabwitsa kwambiri. Zinthu zonse ndizotheka kwa iwo amene akhulupirira. Ndipo ife tikukhulupirira lero, tikubwera, tikufikira kwa inu chifukwa chakukondeledwa kwa uzimu kukupemphani kuti inu mumve zopempha zathu. Ndipo dzanja lililonse limene linakwezedwa mwamba inu mukudziwa pansi pa dzanja limenero mu mtima mwawo chimene chimatanthauzidwa. Pakuti kunalembedwa kuti inu mumadziwa zolinga ndi maganizo a malingaliro, ndipo mukhoza kuzindikira malingaliro. Ndipo ife tikupemphera Mulungu kuti inu muyankhe molingana ndi chuma chanu ndi chisomo chanu kwa chopempha chilichonse chimene chatchulidwa. Ife tingapemphenso lero Ambuye kuti inu mundithandize ine wosowekera kwambiriyo mwina mwake mwa omvetsera, podziwa kuti patsogolo panga apa pali ogulidwa amagazi a Ambuye Yesu. Ndi amenewo mwina mwake ochimwa akhala pano, amene ali omangidwa kwambiri ndi tchimo kuti zingakhale zovuta kwa iwo, zosatheka pafupifupi kuti iwo afikire kumalo oti angamulandire Khristu, malingana ngati Satana wawamangitsitsa iwo mu mphamvu yake. Koma podziwa kuti kunalembedwa, mu dzina langa iwo adzatulutsa ziwanda. Ndipo mutipatse ife mphamvu lero Ambuye kudzera mukulalikira kwa mawu kuti katulutse njerekeza aliyense wakukayikira ndi matsenga ndi mantha kuchokera mitima ya anthu ndi malingaliro, kuti iwo amene ali omangidwa ndi zokhumudwitsa ndi kukayikira athe kubweretsedwa mikono ya Khristu. Ndipo kunalembedwanso kuti iwo adzayeka manja awo pa odwala ndipo iwo adzachiritsidwa. Alipo iwo pano amene ali a Khristu, ndipo ndi omangidwa ndi ziwanda za matenda. Ambuye, ndipatseni ine mphamvu lero ya Mzimu Woyera kuti ndikawombole munthu odwala aliyense ndi wosautsika amene ali pano mchipindachi lero, kuti Mzimu Woyera waukulu uthe kukhala ndi mauyambiriro mu mtima uliwonse ndi aliyense amene ali mukukhalapo kwa uzimu. Muyankhule kwa ife kudzera mu mawu anu. Mawu anu ndi choonadi. Sindikudziwa basi choti ndinene, koma tikuyembekezera pa utsogoleri wa Mzimu Woyera kuti iye atitsogolere ife ndi kutilondolera ife mu choonadi chonse. Mubereke izi Ambuye, mudzitengere ulemerero kwa inu mwini, ndipo mumudzoze mtumiki wanu. Ndipo mawu anu anadzozedwa kale, ife tikupatsani inu matamando pamene inu mukuzitengera izo ku mtima uliwonse monga ife tili ndi chosowa. Mu dzina la Yesu Khristu ife tikupempha izi, mwana wa Mulungu. Amen. Tisanawerenge, ine ndikhoza kunena mbalume yaing'ono iyi imene ndimayikonda kwambiri. Ngati muli ndi mitsinje imene simungathe kuwoloka, ndipo muli ndi mapiri amene simungathe kudutsapo, Mungu wokumbukira, Mulungu kumwamba ndi katswiri mu zinthu zimene ena sangathe kuzichita. Ine ndikuwerenga kuchokera mu buku la Rute, mutu wa 1. Tsopano kunali masiku amene oweruza ankalamulira, munali njala mdzikomo. Ndipo munthu wina wa ku Betelehemu Yuda anapita kukayenda mdziko la Moabu, iye ndi mkazi wake ndi ana ake amuna awiri. Ndipo dzina la mwamunayo linali Elimeleki, ndipo mkazi wake Naomi. Dzina la ake ana amuna anali Maroni ndi Kirioni, aku Efurata wa ku Betelehemu Yuda. Ndipo analowa mdziko la Moabu, ndipo anakhala kumeneko. Ndipo Elimeleki mwamuna wa Naomi anamwalira, iye anatsala ndi ana ake amuna awiri. Ndipo anadzitengera akazi mwa akazi ya ku Moabu. Dzina la mmodzi anali Oripa, dzina la winayo Rute. Ndipo iwo anakhala kumeneko pafupifupi zaka 10. Maloni ndi Kilioni anamwaliranso awiri onse. Ndipo akaziwo anasiyidwa. Mzimayiyo anasiyiridwa ana ake amuna awiri ndi mwamuna wake. Ndipo iye ananyamuka ndi apongozi ake kuti abwerere kuchoka mʼdziko la Mowabu, pakuti iye anamva mu iye anamva kuti Ambuye anachezera anthu ake powapatsa iwo mkate. Chomwecho iye anatuluka kumalo amene anali ndi apongozi ake akazi awiri pamodzi naye, ndipo anapita pa ulendo wawo kubwerera ku dziko la Yuda. Ndipo Naomi anati kwa apongozi ake awiri, pitani, bwererani aliyense ku nyumba ya amake, ndipo Ambuye akuchitireni inu zokoma monga inu munachitira ndi akufa ndi ine. Ndipo Ambuye apereke kwa inu kuti mupeze mpumulo aliyense wa inu mu nyumba ya mwamuna wake. Kenako iye anawapsopsona iwo, ndipo iwo anakweza mawu awo ndipo analira. Ndipo iwo anati kwa iye, ndithu ife tibwerera ndi inu kwa anthu a mtundu wanu. Ndipo Naomi anati, bwereraninso ananga akazi, inu mupitanane bwanji? Kodi mukadali ana amuna ena mʼmimba mwanga kuti inu mukhale amene angadzakhale amuna anu? Bwereraninso ananga akazi, pitani njira yanu, pakuti ine ndakalamba kwambiri kuti ndingakhale ndi mwamuna. Ngati ine ndingati ndili ndi chiyembekezo, ngati ine ndingakhale ndi mwamuna usiku uno ndi kuberekanso ana amuna, kodi inu mungadikirire mpaka iwo atakhala akulu? Kodi inu mungadzakhale chifukwa cha iwo kwa zawo osakhala ndi amuna? Ayi, ananga akazi, pakuti zikundiwawa kwambiri chifukwa cha inu kuti dzanja la Ambuye lachoka monditsutsa ine. Ndipo iwo anakweza mawu awo, ndipo analiranso. Ndipo Oripa anawapsopsona apongozi ake, koma Rute anakakamira kwa iwo. Ndipo iye anati, taonani, mlamu wako wabwerera kwa anthu ake ndi kwa Mulungu wake, bwerera iwe umutsatire mlamu wako. Ndipo Rute anati, musandiwumirize kuti ndikusiyeni inu kapena kuti ndibwerere osakutsatani inu, pakuti kumene inu mupita ine ndipita, ndipo kumene inu mukagona inenso ndikagona. Anthu anu adzakhala anthu anga, Mulungu wanu adzakhala Mulungu wanga. Kumene inu mudzafera ine ndidzaferako, ndipo kumeneko ine ndidzayikidwa. Ambuye andichitire ine chomwecho, ndipo awonjezerenso ngati kanthu, koma imfa ilekanitse ine ndi inu ndi ine. Ine ndikufuna kupereka mutu nkhani ya ing'ono iyi mawa uno, pamene ndikuphunzitsa izo kuyesetsa kuti ndibweretse chikhulupiriro kwa inu cha chiwombolo. Ndi chimene icho chili, ndi momwe mungachilandilire icho. Ine ndikufuna kuyitcha iyo muomboli wa chibale. Tsopano kuwombola chilichonse ndi kuchibwezeretsanso icho. China chake chimene chinatayika ngati kuchiyika mu shopu ya pinyolo, ndipo inu mumapita ndi kukachiwombola icho. Icho chimawomboledwa ndi mtengo, kenako chimadzakhala katundu wanu mutatha kuchiwombola icho. Koma lamulo la chiwombolo mu Israeli ankayenera kukhala wachibale kuti akawombole katundu kapena china chake chimene chinatayika. Nkhani yathu ikuyambira mu nthawi ya olamulira a ku Israeli omwe anali oweruza, Yoshua atafa. Ndipo kuti mupeze chithunzi chokongola kwambiri cha ichi, muwerenge pafupifupi mitu 5 kapena 6 yoyambirira ya Samueli woyamba, ndipo inu muyimvetsa nkhani yeniyeni ya izo. Koma ife tilumphirapo tsopano kuti tipeze nkhani yayikulu kuchokera mu izi. Chimene nthawi ina yapitayo, ine ndinayambapo pa bukhu ili la Rute, ndipo ndinakhalapo kwa masabata 3 kapena 4 ndikudutsa muyiro. Ndinayambira pa bukhu la chivumburutso kamodzi, ndipo zinatenga chaka chonse pafupifupi kuti ndilidutse ilo. Basi lemba laling'ono lililonse limagwirizana lina ndi linzake kwa thunthu kudutsa mu Baibulo. Izo ndizokongola. Chotero timadziwa kuti Baibulo ndilodzozedwa, pakuti mwamasamu ndi njira iliyonse palibe mabukhu ena olembedwa omwe samadzitsutsa okha pena pake. Bukhu ili linalembedwa pafupifupi zaka 4,000 motalikana, mabukhu a mʼBaibulo. Ndipo iwo analembedwa ndi ena, ine ndayiwala basi kuti ndi amuna angati omwe analemba iwo, ndinadzakumbukira. Koma pepani ine ndikufuna kuti ndinene 60 chakuti, koma ine ndine ndikhoza kulakwitsa pamenepo. 40, amuna 40 analemba Baibulo. Mudanga la zaka masauzande modalikana. Osamadziwana wina ndi nzake, kapena kumaonana wina ndi nzake, kapena kumawerenga pambuyo pa nzake nthawi zambiri. Ndipo palibe mawu amodzi amatsutsana ndi ena, iwo ndi odzozedwa. Tsopano anthu ambiri amayang'ana pa bukhu ili la Rute, monga iwo amanenera, ndi nkhani yachikondi ya mʼBaibulo. Baibulo ndi nkhani yachikondi. Baibulo lonse ndi nkhani yachikondi. Sikuti ilo ndi nkhani yachikondi yokha, koma ilo ndi mneneri. Sikuti ilo ndi kokha mneneri, koma ilo ndi mbiri yakalenso. Osati kokha ilo ndi a nkhani yachikondi, mbiri yakale, mneneri, ilo ndi Mulungu mwini wake. Chifukwa pachiyambi panali mawu. Ndipo mawu anali ndi Mulungu. Ndipo mawu anali Mulungu. Chotero mawu ndi Mulungu atasindikizidwa. Izo zikuyenera kukhazikitsa izo mbale. Mulungu atasindikizidwa. Yehova atasindikizidwa pabukhu. Ndipo palibe chilichonse cha izo basi mtundu wina wa nthano yopeka chabe. Koma izo zonse ndi choonadi mwantheradi. Gawo lililonse la ilo. Muyikepo moyo wanu. Ilo lili pamenepo. Ilo ndi choonadi. Ndipo Mulungu adzayikira kumbuyo mawu ake. Ndipo nkhani iyi inalembedwa ndi mipukutu yonse yakale. Pamene iwo ankaligawa Baibulo amuna oyera. Pamene iwo ankayesera kuti ayike izo pamodzi muchipangano chakale. Bukhu ili la Rute linali limodzi mwa mabuku odziwika amene iwo anawavomereza. Chifukwa chiyani? Ngati iyo ili chabe nkhani yachikondi. Chifukwa chiyani olemba ndi anzeru akale anavomereza bukhu ili ngati lodzozedwa? Chifukwa muli vumburutso lobisika mwa ilo. Ndipo muvumburutso lobisika ili, inu mumagwira motanthauzo lenileni. Ilo lidzakufikitsani inu pafupi kwenikweni kwa Mulungu. Ndipo ine ndikupemphera moyo wanga wonse mawa uno kuti Mulungu agwire mtima uliwonse, ukhale kakasi kwambiri mpaka iye adzulule yekha. Basi chimene iye ali mu nkhani iyi, chimene iye ali kwa inu, mumwe munga mulandilire iye. Ndipo pamene inu muchiona icho kamodzi, chimakhala chopweka kwambiri, mumadabwa mumwe inu munkachiphonyera icho. Koma icho chikhoza kuululidwa kokha ndi Mzimu Woyera. Tsopano ambiri powerenga Baibulo amaliwerenga ilo, amangoyimirira ndi kuwerenga tsamba, Inu simudzalimvetsa konse ilo, chifukwa ilo lili mu mikuluwiko. Ndipo Yesu anamuthokoza Mulungu polipanga ilo monga chomwecho. Anati, inu mazibisa izo kwa maso anzeru ndi arunta. Ndipo mazulula izo kwa makanda amene angaphunzire. Monga ndi manenera kawiri kawiri, akazi Abrahamu akhala kumbuyo uko mawa uno. Koma ndikakhala kutsidya kwa nyanja, iye amandilembera ine kalata. Iye amati, wokondedwa Bill, ine ndakhala pano siku uno ndi ana. Ine ndikuganiza za iwe. Ndipo iye amapitirira ndikulemba zimene angalembe. Koma ine ndimamukonda iye, ndipo ndimamudziwa iye bwino kwambiri. Ine ndimatha kumawerenga pakati pa mizere. Ine ndimadziwa ndendende chimene iye akunena. Mwaona, kaya walemba izo apa kapena ayi. Mukuona, chifukwa ndimadziwa chimene iye akunena. Chifukwa chiyani zimakhala chomwecho? Kumeneko ndikulumikizana kwa pafupi, ndife amodzi, mukuona, ndipo iye amadziwa chikhalidwe changa, ine ndimadziwa chake. Iye sama, iye akhoza kungokhala ndipo nkumandiyang'ana ine. Ine ndikhoza kukuwuzani inu chimene iye ati anene, mwaona, chifukwa ine ndimamudziwa iye bwino chomwecho. Ndipo iye akhoza kuchita nane mwanjira yomweyo. Tsopano chimene chimachita izo, ndikudalirana wina ndi nzake. Chikondi, zulo mawa tinali titagona pabegi mochederapo pang'ono, ndipo ana samayenera kuti apite ku sukulu. Ndipo ife tinayamba kuyankhula za zinthu zosiyana-siyana. Ndipo mwamwe, kodi chidani ndi chiyani? Ine ndinati, chidani chinali ndi chiyambi. Chotero icho chikuyenera kukhala ndi mathero. Chikondi chinalibe chiyambi. Chotero icho chilibe mathero. Chidani ndi kwa nthawi zonse. Chikondi ndi muyaya. Chidani chimayamba ndipo chidani chidzatha. Chikondi sinachite kuyamba nkomwe ndipo icho sichidzatha nkomwe. Mukuona, Icho chinali chamuyaya. Ndipo pamene mwamuna amugonda mkazi ndi kumukwatira iye chifukwa ndi wokongola chabe, padzakhala mathero azimenezo. Koma pamene mwamuna amupeza mkazi amene amamukonda, iye samachidziwa chifukwa chake, koma amangomukonda iye. Ndipo mkaziyo nkupeza mwamuna amene akumukonda, zilibe kanthu maonekedwe a iye. Iye amangomukonda mkaziyo, iye amamukonda mwamunayo. Ameneyo ndi nzake wamuyaya mu ulemerero. Iwo adza imfa kapena chinthu chilichonse sichingawalekanitse iwo, chifukwa iwo ndi ochokera kumuyaya, ndipo iwo anatulukira mu danga la nthawi ndipo adzabwereranso kumuyaya. Muyaya watsika pansi muthupi lotchedwa nthawi, kenako lidzabwereranso mwamba kupita kumuyaya kachiwiri, ilo silingawonongeke. Mkazi amene ali wokongola, kukongola kumeneko kudzazimirira motsimikiza basi. Muzipatse izo zaka zingapo, mwina mwake lero iye akuzipotokola pa nsewu. Mkazi wina wang'ono wovala matheka akutumiza miyoyo yambiri ku gehena kuposa mabala onse mdziko, koma iye amadzipotokola yekha mu nsewu, maganiza kuti iye ndi china chake, monga Baibulo linanenera. Iwo akanadzakweza makosi mwadama akudzigwedeza, izo zikutanthauza kuzipotokola. Pamene iwo akupita mtsiku lotsiriza akukwaniritsa malemba, ndipo sadziwa izo. Iwo amayima pabwalo atavala zovala za makhalidwe oyipa, amuna akumamuyang'ana iye, ndipo sadziwa yakhoza kukhala waukoma kwa mamuna wake kapena bwenzi lake lali muna monga iye angakhalire. Koma pa tsiku la chiweruzo iye adzayankha chifukwa chochita chigololo ndi mahandirede a amuna, mzimu uli pa iwo, ndipo iwo sakudziwa izo. Baibulo linati amaliseche akhungu ndipo osadziwa izo. Gawo lomvetsa chisoni ndi lakuti osadziwa izo. Koma kodi inu mukudziwa thupi lopangidwa bwino laling'ono limenelo limene Mulungu amupatsa mtsikana ameneyo likhoza kudzakhala litavunda podzafika nthawi ino la Mulungu likubwerali? Mwamuna wamkali wakuda ndi wokongola ameneyo akhoza osakhalanso kanthu, koma basi mulu wazinyalala podzafika la Mulungu likubwerali? Izo zonse zimaonongeka. Koma icho chankatimo Mulungu chikondi amakhala kwa muyaya, chotero muziyang'ana chankaticho, maso anu akhale pacholingacho. Tsopano nkhani iyi ikuyambitsa china chake mwanjira imeneyo, ngati mkazi wokondedwa wokoma, dzina lake anali Naomi. Naomi amatanthauza chokondweretsa. Alimeleki anali mwamuna wake, amatanthauza kupembedza. Kupembedza kokondweretsa kunali banja lake. Iwo anali ndi mwana wa mwamuna Maloni, mmodzi amene amatanthauza matenda, ndipo Kiliyoni winayo amatanthauza wotopa, wolunda, wachisoni. Ndi limenero banjalo. Ndipo munadzanjala mu dziko la Israeli. Ndipo kulakwitsa koyamba kumene Muyuda amapanga konse ndi kulisiya dziko limenero. Mulungu anawapatsa iwo dziko limenero. Pamene Abrahamu anapatsidwa dzikolo, Mulungu anamuza iye kuti asadzachoke mdziko limenero. Ndipo iye analakwitsa pamene anatsikira kumeneko mu Gerari, anakalowa mu vuto. Muyuda samayenera kuchoka ku Palestina, amenewo ndi malo ake oyikidwako. Ndipo iwo athamangitsidwa pa dziko lonse lapansi. Ndipo tsopano iwo akubwereranso. Oh, ndi nkhani yokongola kwambiri imene ife tili nayo pano mawa uno. Iwo akubwerera. Naomi anakakamizika kutuluka chifukwa cha njala. Naomi ndi Alimeriki. Ndipo iwo anapita ku Mowabu. Tsopano kuti mumvetse kumbuyo kwa nkhaniyo, kuti pamene mukumvetsera muthe kumvetsa chimene iyo ili. Tsopano Mowabu, Amowabu anachokera kwa mwana wa pathengo amene anali ana akazi a Loti. Atathawa moto wa Sodomu mwachisomo cha Mulungu, kenako ana akazi anawaledzeretsa abambo awo ndipo anagona ndi iye ngati mkazi. Iwo anabereka mwana. Ndipo mmodzi wa iwo anayambitsa ndipo anabweretsa fuko la Mowabu, kuganiziridwa kuti anali Akhristu, koma anali osakanizika muchikunja. Ndipo mwaona kulisiya dziko lolonjezedwa, zilibe kanthu kuti zinayipa bwanji. Kukakhala mlendo mdziko lina zimabweretsa mavuto. Ndipo nthawi iliyonse imene okhulupirira achoka pamalo ake opatsidwa ndi Mulungu. Nthawi zambiri mundale chisankho ichi chimene chikubwerachi ndi zina zotero, munthu wabwino akhoza kukhala munthu wabwino ndipo iye amachoka pamalo amenewo, monga mtumiki wina amene ine ndikumudziwa anapikisana nawo kuti akhale meya wa mzinda. Ndipo pamene iye anatero anachoka pamalo ake otumikira, ndipo Satana anamugwira iye. Ngati Mkhristu aliyense achoka pamalo amenewo, chabwino ine ndingopita kumeneko usiku uno ndikakhala ndi anyamata mubala kwa kanthawi. Ine sindikachita choyipa chilichonse. Ine ndikangomwa chakumwa pang'ono. Inu mwachoka pamalo anu, bwererani. Inu mukungokhazikitsa njira yanu ya mavuto. Atsikana ena onse amasuta, ine ndikangoyesera imodzi. Inu mwachoka pamalo anu, musachite zimenezo. Mungokhala m'mayiko akwanu, musatero. Chabwino aliyense pano iwo amanditchula ine wachikulire kwambiri, iwo amanditchula ine wachikale. Mukhalebe pamenepo muli monse, amenewo ndi malo anu. Mukhalebe mwa Khristu. Naomi chifukwa cha njalayo anayendayenda kuchoka mdzikolo ndipo anapita ku Mowabu akufunafuna mkate. Iye sankayenera kuti achite zimenezo chifukwa ena onsewo anatsalira mu Yudeya, Betelehemu. Betelehemu amatanthauza Betele, nyumba ya Mulungu, nyumba ya matamando. Ndipo iwo amakhala kumeneko. Ndipo iye anachoka ndi mwamuna wake. Ndipo ana ake amuna awiri anakwatira tsikana achimowabu. Koma ngati Mulungu anadzozera tu china chake kuti chidzachitidwe, icho chidzachitika muli monse. Icho ndi chifukwa chake ine mwantheradi ndimakhulupirira mukukonzedweratu kudziwiratu kwa Mulungu kwa zinthu. Kenako ife tikupeza chakumeneko imfa inakantha banjalo, ndipo iwo anayamba kubwerera kupha mnyamatayo anamwalira, anyamata awiri onse anamwalira, ndipo abambowo anamwalira, ndipo Rute anayamba kubwerera, Olipa ndi Naomi. Tsopano ine ndikufuna kuti ndifanizire mawa uno. Naomi, dona wamkulu kwa mpingo wa Orthodox, mpingo wa Chiyuda wa Orthodox. Rute, Mmowabu wa amitundu, kukhala mpingo wa Chikhristu, mpingo wa tsopano. Ndipo ine ndikufuna kuti ndizifikire zimenezo kuchokera mu magawo folo osiyanasiyana. Rute, ine ndazilemba izo apa. Rute akusankha, akupanga chisankho chake. Rute akutumikira. Rute akupuma. Rute akulandira mphoto. Pamene ife tikubwerera, Rute akupanga chisankho. Rute atapanga chisankho chake. Kenako Rute akutumikira. Kenako Rute akupuma. Kenako Rute akulandira mphoto. Tsopano ali panjira akubwerera, inadzafika nthawi, monga iye pokhala choyimira cha mpingo kapena Mkhristu. Monga munthu aliyense payekha amayimira fuko lonse la Chikhristu. Kodi inu mumadziwa zimenezo? Inu mu khalidwe lanu, momwe inu mumachitira ndi zomwe mumachita. Inu mumayimira thupi lonse la Khristu. Inu mumati, koma ndine membala wamba chabe. Izo zilibe kanthu. Pamene inu mutenga dzina limenero la Mkhristu, inu mumayimira Khristu ndi mpingo wake. Inu mudzikhala monga chomwecho. Inu mudzikhala monga njonda, monga Madonna. Musamachite konse zinthu za dziko lapansi, chifukwa maso onse akumwamba ndi a dziko lapansi akuyang'ana pa inu kuti muyimire chinthu chimodzi chimenecho. Zilibe kanthu kuti ndinu ofoka chotani, kuti ndinu ang'ono chotani, chilimikani, chifukwa ndinu Mkhristu. Tsopano Rute anali wachikunja, ankatumikira fano, ndipo chomwechonso Olipa. Ndipo iwo anali pa njira yawo akubwerera ndi apongozi akazi, chifukwa iye anamva kuti uko mu Betelehemu Yudeya kuti Mulungu anali atachotsa mliriwo, ndipo anthu anali ndi mkate. Iye anali atakhala kumeneko pafupifupi zaka 10. Chotero Edasheimu amati pafupifupi zaka 10. wa zambiri ya kare. Ndipo akubwerera wachisoni, ndipo mamuna wake atafa, ana ake atafa, ali ndi azipongozi ake akazi awiri. Kenako iye anadzatembenuka ankayenera, ndipo anawayang'ana iwo, ndipo anati, inu mupita nane chifukwa chiyani? Tsopano palibe chimene mungachite koma mavuto basi. Anati, pepani kuti dzanja la Mulungu latambasula monditsutsa ine. Ndikangati kamene Israeli anaganizapo zimenezo, osadziwa kuti linali dongosolo la Mulungu. Mume khoma lolilira lili kunja kwa Yerusalemu, likadali kumeneko. Miyala ya kale yakachisiyo, iwo ankayitola iyo ndipo anamangira khoma. Ndipo iyo imakhulidwa, yosalala chifukwa cha misonzi ndi kulira kwa manja a Chiyuda, kulira ndi kumamupempha Yehova. Yehova! Iwo sakuzindikira kuti olalawo layandikira tsopano. Makoma olilira, miyala imeneyi nthawi ina munkakhalamo likasa la pangano. Mfumu Davide ankayang'ana pa miyala imeneyi. O Yehova, muli kuti inu mukuona, osadziwa kuti posachedwa pa mfumu yake idzabwereranso muomboli wake. Iwo ankayenera kuti aponyedwe kunja kwakanyengo pang'ono. Naomi anadabwa, chifukwa chiyani mkono wa Ambuye wandichitira ine nkhanza? Azipongozi anga akazi, Mulungu wandiponyera ine kunja. Ndine wotayika, sindikudziwa chimene ine ndachitapo, koma ndine wotayidwa. Mukuona, Mulungu amapanga pologalamu yake, chifukwa zinthu zonse zimachitira wabwino kwa iwo amene amamukonda Mulungu. Zilibe kanthu chomwe izo zili. Yanati, inu mubwerere kwa amayi anu, ndipo mukapeze mpumulo, nyumba ya amayi anu. Amuna anu afa, ndipo ndinu achichepere, akazi okongola. Bwererani, bwererani kumene munachokera, kumeneko mukapeza mpumulo. Mulungu akuchitireni inu chifundo, chifukwa inu munali achifundo kwa akufa. Ndipo makhala moyo wa ukoma kuyambira pomwe amuna anu anamwalira. Ndipo inu makhala achifundo kwa ine, mkazi wa masiye wachikulire, wopanda mwamuna. Ndipo inu munamamatira kwa ine. Bwererani, ndipo Mulungu akupatseni inu mpumulo mnyumba mwanu. Iwo analira. Iye anati, ngati ndine wokalamba, ine sindingakhalenso ndi ana ena. Koma ngati ine ndidati ndikhale ndi mwamuna ndipo nkukhala ndi mwana. Izo zidzapanga ubwino wanji. Inu simungamuyembekezere mwana ameneyo. Ilo linali kwenikweni lamulo mumasiku ameneyo. Kuti ngati nchimwene afa kapena ndipo wake nchimwene winayo pokhala wosakwatira, iye ankayenera kumutenga mkazi wake kuti adzutse dzina kwa nchimwene wake wakufayo. Koma iye anati, inu simungamuyembekezere iye makanda awa. Chotero bwererani ndipo mukadzipezere nokha mpumulo mnyumba za amuna anu. Bwererani kwa amayi anu. Ndipo Oripa, woyimira mpingo wofunda umene unayambapo, woyimira mpingo umene sudzapita njira yonse. Yanati, izo zikumveka zabwino kwambiri. Chotero yana wapsopsona apongozi ake ndipo anabwereranso. Ndicho choyimira wokhulupirira wofunda, amene adzakhulupirire kuti Yesu ndi Khristu. Kenako nkutembenuka ndipo nkubwerera mu chinthu chimene iye anatuluka mocho. Kwa munthu amene ati adzagwira njira ndi onyozeka pang'ono Ambuye, ndipo kenako nkutembenuka nkubwerera Mbuyo. Monga galu kumasanzi ake ndi nkhumba kumatope ake, monga Baibulo linanenera. Sopano, yanabwerera kwa milungu yake. Nthawi zambiri ife timabwerera kwa milungu yathu ya chiyambi chathu. Mwina mwake ife timayika maso achisiriro pa chinthu cholakwika. Ife tidzabwereranso kukusirira. Mwina mwake ife tili ndi mafano akumwa, mafano osuta, mafano abodza, mafano akuba, mitundu yonse ya mafano. Ndipo kenako nkuvomereza ndi kudzabatizidwa. Ndipo kenako nkupotolokanso. Ndi chinthu chomvetsa chisoni bwanji. Kumbukirani, ilo silinadzanenenso dzina lake. Iye anachotsedwa chifukwa cha chisankho chake. Mpingo wofunda, wokhulupirira wofunda, monga wokhulupirira aliyense amayamira mpingo. Wachimerika aliyense amayamira Amerika. Wachi Germany aliyense amayamira Germany. mkristu aliyense amayamira khristu apa iye anapotoloza nsana wake kuti abwerere ku chinthu chimene iye anatuluka mocho momwe kuti amuna ngakhale alaliki nthawi zina amatenga njira ya Ambuye ndipo pamene uyankhula kwa iwo za ubatizo wa mzimu woyera za mkutu amachoka kwa iwo ameneyo ndi Olipa ukawawuza iwo za dzina la Yesu Khristu kuti palibe dzina lina pansi pakumwamba loberekedwa pakati pa anthu limene inu mukuyenera kupulumutsidwa nalo chilichonse chimene inu muchita mmawu ndi muntchito muchite zonsezo mu dzina la Yesu Khristu ngati palibe dzina lina pansi pakumwamba limene inu mukuyenera kupulumutsidwa nalo kenako Petro anati pa tsiku la Pentekoste ngati inu mukufuna kuti mupulumutsidwe mulape ndipo mubatizidwe mu dzina la Yesu Khristu kuchikhululukiro cha machimo anu umo ndi momwe iwo amachotsedwera ndipo munthu chifukwa cha kutchuka iye amalephera kugwira baibulo pa izo koma chifukwa cha kutchuka adzapyopyona mpingo kupyopyona uthenga kumupyopyona khristu ndikutsanzika ndipo nkubwerera kumene iye anakumbidwako Olipa wofunda wochotsedwa koma momwe ine ndimamukondera Rute wang'onoyo iye ankayenera kupanga chisankho ine ndinkayenera kupanga chisankho inu mukuyenera kupanga chisankho inu simutuluka konse pa zitseko izi mawa uno popanda mtundu wina wakusankha inu simuchoka mchipinda chino lero kaya ndinu mwamuna kapena mkazi wabwinoko kapena mwamuna woyipitsitsa kapena mkazi kukana iwo inu mudzakhala woyipitsitsa zidzakhala zokuvutani nthawi ina kuti inu mudzafike kwa iwo kapena mutuluka muli wabwinoko chinabwera chionetsero moyo wake pamabwera chionetsero moyo wa aliyense ndipo Rute ankayenera kupanga chisankho chotero baibulo linanena kuti apongozi ake anamuwuza iye ubwerere kwa milungu yako monga wachitira ntiye mwali wako ubwerere monga wofundayo wachitira kodi bwanji iwe osabwerera mbuyo mlaliki wa uthenga ngati inu mukufuna kupita kazipitani mlaliki wenu woona amene adzaziyike zimenezo pamaso pa gulu la anthu inu mupange chisankho chanu inu muyime pa mapazi anu wofunda wosakhazikika wolowa ndi kutuluka sanganene zimenezo koma mtumiki wenu wa mulungu amayika izo pa chilolo chanu mupange chisankho chanu Rute anati ine ndidzapita kumene inu mukupita anthu anu adzakhala anthu anga mulungu wanu adzakhala mulungu wanga kumene inu mukakhala ine ndikakhalako kumene inu mudzafere ine ndidzaferako ndipo kumene inu mudzayikidwe ine ndidzayikidwako ndi chimenecho chisankho chenicheni Ambuye ine ndikutengani inu ngati mpulumutsi wanga ngati baibulo likuti lapani ndipo mubatizidwe dzina la Yesu Khristu zimenezo ine ndizichita ngati baibulo linati ine ndikuyenera kulandira mzimu woyera chimenecho ine ndidzachita ngati baibulo limandiuza ine Yesu Khristu ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse zimenezo ine ndizikhulupirira ine ndidzatenga baibulo ndi mulungu pa chimene iye analemba ndi chimene iye ali zilibe kanthu zomwe lina aliyense wanena ndi ameneyo Rute weniweni iye anapanga chisankho chake iye ankayenera kuti mwina abwerere mbuyo kapena apite patsogolo ife tayima pamalo omwewo mawa uno kubwerera mbuyo kapena kupita patsogolo musabwerere konse mbuyo tiyeni tidzipita patsogolo kupitilira mpaka ku dziko lolonjezedwa iwo anapita kupita ku dziko la anthu achilendo Rute woyimira wawokhulupirira tsopano chiyani kodi wokhulupirira ndi chiyani pamene iye kapena iye atuluka munthu wochokera ku za mdziko iye amabwera mwa achikhristu okhulupirira akazi amene ankasuta kumwa ndi kusewera makadi ku mabungwe ndi zina zotero ndi kukhala ndi mitundu yonse ya zinthu zapamwamba ndipo ngati mtundu wina wa mbalame yonyowa koma tsopano iye wasintha iye wapanga chisankho choyenda ndi mulungu tsopano iye akumabwera mwa anthu omwe samakhulupirira zinthu za mtundu umenewo iye ndi mlendo yakuyenera kuti aziyenda ngati muyenda njira. Iye sakuidziwa miyambo yawo. Iyo yonse ndi yachilendo kwa iye. Iwo sakudziwa choti achite. Izi ndi zimene Rute yakuyenera kuti achite. Ndi zomwe mukuyenera kuti muzichita. Ndi zomwe ndikuyenera kuti ndizichita. Pamene ine ndinamuvomera Kristu, ine ndinathamangitsidwa kwathu komwe. Pamene ndinamulandira Kristu, abwenzi anga amuna, abwenzi akazi, aliyense, anandiponyera ine pansi. Ndinapita uko ndi gulu la anthu akale amene anali ndi mzimu woyera ndipo ankakhulupirira mwa Mulungu nkumamutumikira iye. Atsikana anali kumusi uko mu mpingo umenewo. Anali wosiyana ndi atsikana omwe ine ndinkayenda nawo. Iwo ankaoneka mosiyana, iwo ankachita mosiyana, anali achilendo, ndipo ndinkawaopa iwo. Iwo anali anthu osiyana. Icho ndi chimene Rute ankayenera kuti achichite. Iye ankayenera kuti abwere kuchokera kwake omwe, kupita kwa anthu ena. Iye anatembenuka mtima. Iye anapanga chisankho. Ndipo inu mupange chisankho. Inu mukuyenera kupanga kusankha kwanu. Inu mukufuna kuti mubwerere ku zinthu za mdziko, kapena inu mukufuna kumapitilira ndi Mulungu. Kodi inu mukufuna kuti muzichita ngati dziko ndiye na onse. Kenako nkumupyopyona Kristu ndapita ndikubwerera mbuyo. Koma ngati mukufuna kutenga njira yanu ndi onyozeka pang'ono a Ambuye, gwiritsitsani ku dzanja losasintha la Mulungu. Mosalabadira zomwe dziko lonse likunena. Inu mugwiritsitse pamenepo. Mulungu ananena chomwecho, zimenezo ndizoona. Ine ndikuzikhulupirira izo. Ngakhale ine sindingakhoze kuzionetsera izo moyo mwanga. Mulungu ananena chomwecho. Ine ndikukhulupirira izo. Ine ndikugwira pomwepa. Umo ndimene iye anachitira kwa Naomi. Ine sindikusiyani inu. Ine ndipita kumene inu mukupita. Anthu anu adzakhala anga. Momwe iwo amachitira, umo ndi momwe ine ndikachitire. Momwe iwo amapangira, ndi momwe ine ndizipangira. Zomwe iwo amadya, ndi zomwe ine ndizikadya. Kumene inu mudzafere, ine ndidzakaferako. Kumene inu mudzayikidwe, ine ndidzakayikidwako. Ndipo Ambuye achite zambiri kwa ine ngati ndilephera kulikonse. Chimenecho ndi chisankho cha chindunji chenicheni. Mulungu akufuna zisankho za chindunji kuchokera mu mpingo wake. Chiyabwino Ambuye, ngati inu mudangoti mundidalitse ine ndipo nkundichitira ine ichi, ine ndidzachita chakuti ndi chakuti. Chimenecho si chisankho. Mulungu, ine sindikusamala zimene inu muti muchite ndi ine. Ine ndidzapita muli monse. Ngati ine ndifa, chabwino, kukhala moyo kapena kufa tili chonsecho. Ngati iwo andiseka ine, kundisereula ine, sizipanga kusiyana kuli konse. Ine ndidzapita muli monse. Chimenecho ndi chisankho cha chindunji. Chonga chimene Rebeka anapanga asanamuone nkomwe Isaki. Makolo ake anati, muloleni mtsikanayo ayankhe. Mtsikanayo ndi wausinkhu. Muloleni iye ayankhe. Iye anati, ine ndipita. Chisankho cha chindunji. Chopangidwa mwachangu. Iye anakakamira kwa icho. Icho ndi chimene Rute anachita. Olipa anabwerera mbuyo. Iwo anapitilira pa ulendo. Rute mumtima mwake. Asakudziwa kumene iye ankapita, koma choyimira cha mpingo. Ife tikuyenda monga Abrahamu, amwenda njira mdziko la chilendo, pakati pa anthu achilendo. Ndipo iye anapita, ndipo potsiriza iye anafika mchipinda ndi malo amene Naomi ankamubweretsa iye. Ndipo kodi iye anapeza chiyani? Aliyense akumusisika iye kumsana kwake ndi kumati, Rute, ndife okondwa kuti iwe wabwera kuno. Yana beza kusagwirizana, yana beza china chake choipa, yana beza vuto. Ndibala liki amene anga kuuze ni inuguti a moyo wachi Kristu ndi kama wa maruwa opheka. Iye mwina akukuna mizani inu, kapena iye sana fomereze chomu chitikiracho iye mwini. Ziko limadana nawe iwe, ndipo anthu adzakuda iwe. Iwe ukuyenera kutenga njira ya onyozeka pang'ono a Ambuye. Ndiku masekedwa, kuseleulidwa, kapena china chilichonse. Iwe ukuyenera kukhala wosiyana. Iwe wabadwira kufuko lina. Mkazi wanga, monga ine ndibwereza izo kenanso. Zikuoneka bwino kwambiri kuchita izo. Anandifunsa ine, kodi ndi chifukwa chiyani akazi achi Kristu samavala zovala zimenezo monga mamwe akazi ena amachitira? Ine ndinati, ndife tonse achimereka. Sijoncho ife, ine ndinati, ayi bwana. Chabwino, ife ndi chiani? Ine ndinati, ife si achi German, achi Faransa, Belgians, Swiss, achi Africa, kabena achi America, kabena balibe aliense wa iwo. Koma ife ndi chiani? Ine ndinati, ndife a Christu. Wachi Amerika amajida monga wachi Amerika. Wachi German amajida monga wachi German. Chifuka umenewo ndi nzimu wa fuko lao. Ndipo ife tili ndi nzimu wa fuko. Umenewo ndi nzimu oyera wochokera kwa Mulungu. Kuchokera kumwamba. Ndipo inu mumajida monga iwo. Umakupangitsa ninu kumachita monga iwo amachitira kumeneko. Chifuka ndinu wa dziko lina. Ife timakhala ku Amerika, zimenezo ndi zoona. Limenelo ndi gawo la thupi. Koma moyo umene umatitsogolera ife, khalidwe lathu, ndi wochokera kumwamba. Ife timakhala moyo wochokera kumwamba chifukwa tinabadwa kuchokera kumwamba. Akhristu onse amachokera kumwamba. Yesu anati, ine siwochokera kuno, ndine wochokera kumwamba. Ngati ndikanakhala wochokera kuno, nzika zanga zikanandimenyera ine nkhondo. Koma ufumu wanga ndi wakumwamba. Chomwe chonso munthu aliyense amene wabadwira mu ufumu wa Mulungu. Iye ndi wochokera kumwamba. Tsopano, tikupenya tsopano. Pamene tikupitilira, tikuwapeza iwo akufika mukukhumudwa. Kodi uko ndi kumene inu munapitako? Pamene inu munalandira mzimu oyera, ndithu ndi munatero. Ine ndinatero, kutsereulidwa ndi chilichonse. Ndiye zindikirani, moyo unali wovuta kwa iye. Ndipo iwo umakhala wovuta ukakhala mKhristu. Chifukwa iwe umayenera kudzisintha wekha kuchoka ku moyo umodzi wachisangalalo ndi zosangalatsa za dziko lapansi. Upita ku moyo wina wodzipereka kwa Mulungu. Inu mukuyenera kudzisinthanso nokha kupita kumbali iyi. Ndipo Rute ankayenera kudzisintha kuchoka kukukhala mʼdziko la chakudya chambiri ndi chilichonse cholemekezeka kupita kwa anthu amene ankaseka kumusereura iye. Kupita mʼdziko limene iye ankakunkha mʼmunda chimene iye ankadya. Kuyika izo pa mpango wake ndi kupita nazo ku nyumba. Ndipo ankasinja izo ndi kupanga mkate. Ndipo iye ndapo ngozi yake akazi ankadya iwo. Pamene iye anali kumeneko iwo anadzapeza pamene iye ankakunkha kapena akupita kuti akakunkhe. Tsopano iye anapanga chisankho chake. Kumeneko kunali kusankha kwake. Tsopano chinthu chotsatira chimene iye akuyenera kuchita ndi kutumikira. Ndipo ndicho chimene mpingo ukuyenera kuchita. Mpingo mutatha kupanga chisankho chanu mukuyenera kuti mutumikire. Mumutumikire Mulungu molingana ndi chithunzi chake, molingana ndi dongosolo lake. Inu mukuyenera kumutumikira Mulungu. Rute akupanga chisankho, tsopano Rute akutumikira pansi pa chisankho chake. Tsopano penyani miniti yokha. Tsopano iye akupita kumunda akukakunkha. Tsopano amayi ake anamuuza iye, chimene chili chipangano chakale chikuza chatsopano. Inu mukudziwa. Amayi ake anamuuza iye anati, ife tili ndi wachibale, ndipo dzina lake ndi Boazi. Iye ndi munthu olemera. Ndipo iye ndi wachibale wapafupi. Iwe upite kumunda wake. Ndipo mwina wake iwe usapite kumunda wina, upite kumunda wake. Momwe mzimu oyera umatuzira ife kuti tisalowe mtundu wina wa bukhu la mpingo, mtundu wina wakatekisimu, koma kupita kumunda wa Mulungu. Chipangano chakale, Baibulo. Usanene kuti chabwino ife tikanena ichi. Ndipo ife tikanena ichi kwa pemphero. Ife tikakhala ndi ichi. Mukhale pomwepo ndi mundawo. Mulowe mmenemo chifukwa iye ndi wachibale wapafupi. Mawu a Mulungu, chipangano chakale ndi wachibale wapafupi kwa chatsopano. Mpingo wakale ndi mayi wa mpingo watsopano. Mwaona mKhristu wokhulupirira. Usapite kumunda wina. Ukakhale munda mwake momwe. Ndipo mwina mwake tsiku lina iwe ukhoza kudzapeza chisomo ndi iye. Ndipo tsiku lina pamene iye anali mʼmunda, nyamata olemera uyu dzina lake Boazi, wolamulira mwamuna wa chuma anabwera. Ndipo anamuona iye. Oh, pamene iye anamuona iye, iye anagwa naye mʼchikondi. Iye anamuganizira kuti iye anali mkazi wodabwitsa. Iye analikonda khalidwe lake. Inu mukukumbukira iye anati, ine ndikudziwa, ndiye anthu akudziwa kuti ndiwe mkazi wa ukoma. Anapanga chisankho chake choyera komanso chomveka. Anabwereranso, anakhala ndende basi momwe iye ananenera kuti adzachitira mwina mwake lero iwo amati tikudziwa kuti iwe ndi mkhristu ife tikudziwa kuti iwe ndi munthu wa mulungu chifukwa palibe munthu angachite zozizwitsa izi pokhapokha mulungu atakhala ndi iye ndicho chimene nekodemo ananena kwa yesu anati rabi tikudziwa kuti ndinu mphunzitsi wochokera kwa mulungu palibe munthu angachite zinthu zimene inu mukuchitazi pokhapokha mulungu atakhala ndi iye pamene iye ankatha kumuona iye atakhala pamenepo ndi kuzindikira malingaliro omwe a mu mtima mwawo kazi anakhudza chovala chake anatembenuka anati ndani wandikhudza ine onse a iwo anakana izo anayang'ana mbuyo mwa omvetsera ndipo anati iwe wavuto la magazi pamenepo chikhulupiriro chako chakuchiza iwe anati palibe munthu angachite zimenezo pokhapokha mulungu atakhala naye ife tikudziwa kuti inu munachokera kwa mulungu ife sitingakulandireni inu chifukwa ife tidzathamangitsidwa mu mpingo mukuona pesa womezanitsidwa amenewo mbale west monga ife timayankhulira usiku atha iwo adzakuthamangitsirani inu panja koma pansi mu mtima mwathu ife tikudziwa kuti inu munachokera ku mpesa wapachiyambi khristu ndi mpesa ndife nthambi ife tikudziwa chifukwa ife tikuona moyo omweomwewo umene uli mwa mulungu uli mwa inu ndicho chimene bowazi anachiona mwa rute chisankho cha chindunji chija mkazi wa ukoma uyo atayima pamenepo ndipo iye anagwa naye mchikondi tsopano ine ndikufuna kuti inu muzindikire naomi mpingo wakale anayamba kufotokoza kwa rute malamulo onse okhudza chipembedzo chake monga chipangano chakale ndi mthunzi wachatsopano tsopano ine ndikufuna inu mumvetse nkhani iyi pomwe apa tsopano ndikufuna kuti ndionetsere mithunziyo chipangano chakale chimafotokoza chatsopano ngati inu muti mungochiwerenga icho pakuti icho ndi mthunzi wotsogolera wachatsopano tsopano ngati ine ndikanati ndimapita chakukhoma ilo ndipo ine sindinadzionepo ndekha nkomwe ndipo ine ndikuona mthunzi wanga ine ndingadziwe nkukhala ndi lingaliro momwe ndingaonekere ndipo ngati inu simu inuyo kudziwa chimene chipangano chatsopano chili muwerenge chakale ndipo inu mudzaona mthunzi wake mukuona ndiyeno pamene chipangano chatsopano chizibwera inu muziti bwanji ndithudi ichi ndi chimenecho bukhu la Ahebri kubwerera mbuyo paulo akufotokoza izo tsopano zindikirani mwatcheru tsopano pamene rute anati kapena naomi anati kwa rute anati tsopano iye ndi wachibale wathu ndipo ngati iwe ungapeze chisomo ndi iye iwe udzapeza mpumulo oh mai ngati ungapeze chisomo iwe udzapeza mpumulo bowazi ankayimira khristu mwamuna wolemera wolowa wa zinthu zonse ambuye wazokolola oh mai motani pamene bowazi anabwera atakwera kunja uko muchokwera chimenecho akuyang'ana pozungulira mmindayo ndipo maso ake anagwera pa rute iye anali bwana iye anali mbuye wazokolola ndipo iye anapeza chisomo pamaso pake icho ndi chimene mpingo wakuchita lero pamene ambuye wazokolola akudutsa iye sakuyang'ana nyumba yayikulu nsanja zazikulu makwaya ophunzitsidwa bwino iye akufunafuna aliyense payekhapayekha amuna ndi akazi amene ali odzipereka ndipo anapanga chindunji kwa khristu anadzipatulira okha ku utumiki wake mulungu ine ndikuwakhulupirira iwo mawu aliwonse a iwo pamene mawu anu anena chilichonse ine ndimakhalabe ndi iwo amenewo ndi mawu anu ine ndimawakhulupirira iwo mawu aliwonse icho ndi chimene iye akuchifuna ambuye wazokolola ndicho chimene iye akufuna kupereka mzimu oyera kwa iwo amene ali ndi njala ndi ludzu odala ndi inu akumva njala ndi ludzu chifukwa mudzakhuta iye akuyesetsa kuti awupeze mpingo umenewo lero tsopano kenako rute anapemphedwa kuti achite china chake chimene chinali chochititsa manyazi koma iye anali wololera chifukwa anali atapanga chisankho chake ndichoyimira bwanji chawokhulupirira ndichoyimira changwiro bwanji naomi mpingo wakale anati pita kumusiko usiku uno ndi nyengo ya bale oh ndi ganizo lokongola bwanji lomwe ife tingakhale nalo pamenepo naomi ndi rute anabwera basi mu nyengo ya bale nyengo ya bale inali nyengo ya mkati nyengo imene mkati watsopano unkaperekedwa Ndipo mpingo masiku atsirizano udadutsa zaka 2000 zaziphunzitso zachikunja ndi zinthu wabwera munyengo ya bare ndi chiwisi chamoyo mkate watsopano uchi wochokera kumwamba Russell kukamba za mkate wachikhungwa cha uchi ndi umene utu mkate wochokera kumwamba ine ndi mkate wa moyo. Makolo anu ankadya mana ndipo anamwalira. Koma ine ndi mkate wa moyo umene umachokera kwa Mulungu, kuchokera kumwamba. Ngati munthu adya mkate uwu, iye sadzafa konse. Ndipo mpingo masiku otsirizano kuno ukubweretsedwamo pakati pano munyengo ya bare Rute wa mitundu wochotsedwa wothamangitsidwa wabweretsedwa mkati kuti adzavomerezedwe ngati mkwatibwi. Kristu anabwera munyengo ya bare. Yanati, tsopano uvale zovala zako. Osati uvule zovala zako. Ndizotsutsana bwanji ndi lero. Udziveke zovala zako. Pamene ukupita kukakomana naye iye. Iye akupita kuti akapete bare usiku uno. Upite kumeneko ndipo uvale zovala zako. Ukadziphimbe wekha kuti ukakomane naye iye. Lero iwa kufuna kuti azidzivula okha. Ukadziphimbe wekha. Upite kumeneko chifukwa iye akupeta bare. Ndipo ukatero ukaike chizindikiro mala amene iye akagoneko. Kodi inu munachita zimenezo? Pa Gologota zaka zambiri zapitazo, ine ndinalemba mu mtima mwanga pamene iye anataya moyo wake kuti iye akhoze kunditenga ine. Ukaike chizindikiro pa malo amene iye akagonepo. Ukapenyetsetse pamene iye anagona. Ndicho chimene wokhulupirira aliyense akuyenera kuchita. Zikumbukira zimene iye anakuchitira iwe. Uthenga wala Mulungu lapitali pa ulendo wopita ku Calvary. Muzikumbukira zimene iye anakuchitirani inu. Yanati ukaike chizindikiro pamene iye akagone. Kenako iye akakagona kuti apumule, iwe udzapite kukagona pa mapazi ake. Osati kumutu kwake, mapazi ake wosayenera. Ndipo ukatenge bulangete limene iye walifunda ndipo ukatikokere ilo pa iwe. Oh, inu mukuziona zimenezo? Oh, my. Ine ndikudziwa kuti inu mutha kumaganiza kuti ndine wotentheka. Koma zimenezo zikungondikwanira ine molondola basi. Mzimu wa Mulungu umenewo. Muika chizindikiro pamene iye anagona Calvary, pamene iye anagona mʼmanda mu Getsemani. Muika chizindikiro ndipo mukwawire kumapazi ake. Mukagone pansi pamenepo ndikufa inu mwini pachanu. Ndi zimenezo tu. Mukadziphimbe ponokha pamwamba pa siketi yake. Iye anati siketi. Iye anaitcha iyo. Ndipo Rute anati zimene inu mwanena zimenezo ine ndikachita. Oh, ndi chisankho cha chindunji bwanji kwa wokhulupirira. Zimene Baibulo limanena zimenezo ine ndikachita. Limati labani ndipo mubatizidwe dzina la Yesu Khristu. Ine ndikachita zimenezo. Ngati ilo likuti pitani ku dziko lonse ndipo mukalalikire uthenga, ine ndikachita zimenezo. Ngati ilo likuti chilichonse chimene ilo likunena, Yesu Khristu yemweyo dzulo kwa nthawi zonse. Chimene ilo likunena kuti ine ndichite, ine ndikachita chimenecho. Mukuona mpingo ukutenga malamulo ake kuchokera mu mawu. Iye anakagona pansi. Tsopano kumbukirani, icho chinali cha manyazi kwa mkazi wa masiye wang'ono ameneyo kuti akagone pambali pa mwamuna uyu, pa mapazi ake, chochititsa manyazi kwa dziko la kunja. Oh, kodi inu mungapitire izo? Ndi izi apa, penyani, penyani. Ndi chimene chitu, mpingo, mtsikana, mnyamata, wankulu kapena wang'ono. Akufunsidwa kuti adzipatule okha kuchoka kwa dziko lapansi ndi kubwera kumalo. Ufumu wa mzimu woyera ndicho chamanyazi kwa dziko lapansi. Mitima mwawo iwakudziwa chimene chonsecho chili. Koma kwa dziko iwo amadzakhala otentheka, iwo amadzakhala oyera odzikulubuza kapena china chake palingaliro limenero. Zina lina la manyazi. Koma mpingo ukufunsidwa kuti uchite zimenezo. Kodi inu mukulolera kuti muika chizindikiro malowo Ndiku gona pansipo, lole na kuti dziko, likuchule ni inu, chiri chonse, chimene iwa kufuna, nyimbo ya kale, tinka konda kuimba, ile ndayamba kuyenda, ndi Yesu yekha, mugona, ndiri ndi ntsamiro, ngati Yakobo, mwala, ndipo ndidzayenda njira ndi onyozeka ochepa Ambuye, ine ndayamba ndi Yesu, ine ndikupyolatu, ndi zimenezotu, zilibe kanthu, ine ndidzalipira mtengo wake, chiri chonse ena anga. Chite, ngati zikutanthauza kuchititsidwa manyazi, ngati zikutanthauza kutaya nyumba, kutaya banja, oyanjana nawo anu onse, abwenzi ya akazi, abwenzi ya amuna, chilichonse chimene chikutanthauza, ine ndiditandekha, ine nditenga njira. Ngati oyandikana naye wanga anena kuti ndine oyera wodzikudubuza wa Chipentekoste kapena wotentheka, ine sindikusamala chimene iwo anganene. Sizipanga kusiyana mpangono pomwe kwa ine. Ine ndayamba, ine ndapanga chisankho changa momveka bwino. Ndipo ine ndikupyola. Tsopano iye anali mmodzi yekhayo amene akanakhoza kumupatsa iye mpumulo kuchokera kuminda yotopetsa imeneyo yakukunkha. Oh, izo zinali zokoma kwambiri pamene Bowazi, pamene iye anamupeza iye kunja munda. Ine sindingaphonye izi. Bowazi anamupeza iye ari kunja munda. Iye anati, taona, iye anati, kodi iwe ndi ndani? Anati, dzina langa ndine Rute. Oh, wachimowabu amene wabwera kudzakhala nafe. Inde, ine ndamva za iwe. Iwe usamapite kuminda ina. Ine ndikuzikonda zimenezo. Usayambe kutamanga tamanga. Khala pomwe pano munda mwanga. Ukhale ndi wa ine. Yana mukonda iye. Ukhale pano, ukhale ndi ine. Usapite kumatamanga uku ndi uku. Ukhale pano, ngati inu mumakhulupirira uthenga, khalanibe ndi iwo, mugona, zilibe kanthu chomwe mtengo wake uli, khalanibe ndi iwo, muzipitirira, ngati izo zikutanthauza kupereka ichi, icho, kapena chinacho, ndipo ine ndikuyenera kusiya kumwa kwanga, ndikuyenera kusiya kuba kunama, ine ndikhala pomwepo ndi iwo, mugona, ndipo izo zinanenedwa kachiwiri, iye anati, tsopano, iwo sakufutitsa iwe, chifukwa ndawalamulira anyamata kuti asakunyoze iwe. Amen. Ine ndikuzikonda zimenezo. Chitetezo chake. Kodi ndi ndani ananena zimenezo? Mbuye wazokolola. Mukhale osamala. Musakhudze odzozedwa anga. Musawachitire choyipa aneneri anga. Kodi nkulondola uko? Pakuti ndetu ine ndinena kwa inu. Zingakhale bwino kwambiri kwa inu kuti mwala wa mphero ukanakolowekedwa pakhosi panu. Ndikumizidwa mnyanja, ngakhale kuti muwakhumudwitse angono awa, angono anga, nkulondola uko, musabweretse ngakhale chokhumudwitsa kwa iwo. Ine ndawalamulira iwo kuti asakugwire iwe. Oh, penyani dziko limenero, ndiro zunza, iwo ali ndi ola lawo likubwera. Enako iye anapita kwa nyamatawo, enawo. Iye anati, tsopano, iye akukunkha kwa moyo. Tsopano, ine ndikufuna inu okolola, angero inu. Mwakuyankhula bwina. Icho ndi chimene iwo ali. Anati, ine ndikufuna angero inu, okolola inu, kamodzi mukanthawi, kuti muzigwetsa zodzaza mdzanja, ndi cholinga. Oh, musamalore kuti zonse izo zizikhala zotopetsa kwa iye. Koma kamodzi mukanthawi mulole niye azimva uthenga wabwino, mulole mphamvu yabwino ya mzimu woyera izimuphimba iye pamwamba. Kamodzi mukanthawi mulola iye kuti azidziwa kuti ine ndikadali pamenepo. Muzipanga mtundu wina wa machiritso pakati pa iye, mudzionetsera mtundu wina wa chizindikiro kapena chodabwitsa kuti iye azidziwa kuti ine ndili pakati pa iye. Ndi zimenezo tu. Kodi inu simukufuna kuti muzipeza zodzaza dzanja izo. Ine ndikuyembekeza kuti ife tipeza zina mawawuno. Sichoncho inu. Pare watsopano wodzaza dzanja. Ambuya chite china chake chimene yankakonda kuchita. China chake chimene ife tikudziwa kuti yamachita. Iye ndi Ambuye wazokolola. Iye ndi mmodzi yekhayo amene angagwetse zodzaza mdzanja. Ine ndikulamulira angero kuti apite kunsonkhano umenewo mawawuno. Ine ndikufuna kuti iwo achite china chake, chinthu china chake. Ine ndawalamulira iwo, ndipo iwo achita icho. Oh my. Tsopano apa yankayenera kutenga gawo la manyazi kuti agone pansi, kutchedwa chilichonse chimene yankafuna kutero. Yankakhoza kumatchedwa hule, inu mukudziwa. Yankakhoza kumatchedwa mkazi wambiri yoyipa. Komabe iye sanali otero. Iba anali kutsatira ndende malamulo amene anayikidwa kwa iye. Chotero iye akupita kumusi ndipo akudziphimba yekha ndicho phimba chimene iye anali atafunda. Kodi iye anapita kuti? Kumanda. Iye anapita kuti? Kumene iye ankapumulira. Pamenepo ndi pamene ine ndinazipeza izo. Antanda pamene mpulumutsi wanga anafera. Pamenepo apopo nditsuka kuchimo ndinalira. Pamenepo kumtima wanga magazi anapakidwa. Ali kasupe wodzazidwa ndi magazi wochokera mitsempha ya Emanueli. Pamene ochimwa akagwira pansi mukusefukira amataya madontho awo onse azolakwa. Muike chizindikiro pamalo amene iye anagonapo ndipo mugone pamenepo ndi iye. Kodi inu mwagonzeka kupita kukavare mawauno monga ine ndinanena la Mulungu lapitali? Kodi mwaika chizindikiro malowo moyo mwanu? Kodi mwadzibweretsa nokha kumalo amenewo amene Yesu anapachikidwa? Oh, ife tikuyamikira zimenezo. Koma nanga bwanji zakupachikidwa kwanu? Kodi mwagonzeka kutenga njira ndi dzina lochititsa manyaziro monga kukhala woyera wodzikulubuza wotentheka wachipembedzo kapena chilichonse? Chilichonse chimene mtengo wake uli. Kodi mwawayika chizindikiro malowo kuti inu mupite kumeneko ndi kukagona pansi ndi iye mukuti Ambuye ine ndili pano? Ndiye chiyani? Mukokere chophimba chomwecho chimene chinali pa iye muchifunditse pa inu. Kazi nthawi ina anati kwa Ambuye wathu, Ambuye mupereke kwa ananga awiri kuti modzi adzakhale kudzanja lamanja ndila kumanzere mufumu. Iye anati, kodi iwe ungamwere chikho chimene ine ndimamwera? Ndicho chizunzo chowawa. Inde. Ndipo kodi iwe ungabatizidwe ndi ubatizo womwewo umene ine ndabatizidwa nawo? Mugone pansi mukokere chofunda chomwecho pa iye. Eliya anatengedwera mwamba. Ndipo Eliya anaponyera pansi chophimba chomwecho chimene iye anali nacho kuti chimuphimbe Elisha ndi magawo awiri a mzimu wake. Chinthu chomwecho magawo awiri chabe, mphamvu yomweyo palibenso palibe yayikulu, magawo awiri basi a iwo. Monga Mose pamene iye anali atatopa apongozi ake amuna anenena kwa iye anati, iwe ukudzitopetsa wekha, pemphera kuti Mulungu autenge mzimu wako ndi kuyika iwo pa ena. Ndipo iye anapemphera. Ndipo iye anatenga mzimu ndi kuyika iwo pa 70 ena, ndipo 70 anayamba kunenera. Iwo analibe mphamvu ina iliyonse yochuluka. Iwo anali ndi makina ochuluka. Ndizo zonse chinthu chomwecho anangokhala ndi makina ochuluka. Umo ndi momwe izo zikukhalira lero. Munthu mmodzi sangakhoze kuchita izo. Mulungu ali nazo zipangizo zake zikugwira ntchito konsekonse. Koma ndi mphamvu yomweyomweyo. Mphamvu yomweyomweyo. Mzimu woyera womweyomweyo. Yesu yemweyomweyo. Tsopano anatenga blangete. Mzimu woyera pamene iye anafa kwa iye yekha. Anayika chizindikiro pamalo amene iye anafera, pamene iye anagona kuti apumule. Kenako iye anakagona. Ndipo anatenga bulangete limene linali pa iye, ndipo analikokera kwa iye. Ndipo mwamunayo anadzuka anati, ndi ndani ali pamene poyo? Iye anati, ine ndi Rute wachimowabu uja, mdzakazi wanu. Ndipo iye anadzuka, iye anati, ine ndikuganiza ndipo ndikudziwa kuti ndiwe mkazi wa ukoma. Amen. Oh, kodi izo sizikungochititsa tsemwe pang'ono moyo wanu? Iwe ndiwe mkazi wa ukoma. What did she answer back? Ndipo kodi iye anayankha chiyani? Koma iwe ndi wachibale wapafupi. Amen. Iwe ndi wachibale wapafupi. Iwe ukhoza kundichitira ine. Iwe ukhoza kundipulumutsa ine. Ine ndabwera kuno ndipo ndagona pano osati ngati mkazi wa makhalidwe oyipa. Ine ndagona apa osati kuti ndidzakhale wodzionetsera, kuti ndidzaonetse anthu kuti ine ndikhoza kuyankhula malilime, waonetsera anthu kuti ine ndikhoza kupina mu mzimu, ndi kuwaonetsera anthu kuti ine ndikhoza kufuula. Koma ndabwera kuno chifukwa iwe ndi wachibale wapafupi, osati kudzaonetsera kuti ine ndikhoza kuchita china chake chachikulu, koma inu ndi abale anga. Ine ndabwera chifukwa iwe ndi wachibale wapafupi, ndipo ndiwe wekha amene ungandiwombole ine. Mukuona kachitidwe ka otembenuka mtima kwa Khristu kumpingo? Mukuona, iwe ndi wachibale wanga wapafupi. Ndipo iye anati, iwe ndi mkazi wa ukoma, ndipo ine ndi wachibale wako wapafupi. Tsopano dzifunditse wekha, ugone pansi mpaka mmawa. Psst. Ungodzifunditsa mubulangete limenelo. Ndine wachibale wako. Ugone pamenepo mpaka mmawa. Ukupumula. Amen. Amen. Ndine wachibale wako wapafupi. Pumula. Amen. Pamene mawa unafika kunja kusana chenkomwe, ya analiata sonka ni santolo wa ukuru kwa mbili wa bare. Miyeso sikisi, ine ndikukubilira iyo inari. Ndipo anaika iyo muyake, shauro yake ya ingono. Ndipo anapita kwao. Ndipo Naomi anati, mwana wanga wankazi. Inumuta dzukapo kuchoka paguwa, ndikubelera mbuyo. Sobano, chita chitike ndichiani amai. Kodi chiti chitike no ndichiani. Amen. Uma. Amen. Uma rute. Chifukwa mamunayo, sadza kala ndi mpumulo, kufikira ata tsiri za ntengo onse wachiwombolo. Amen. Amen. Pomwepo, ndipamene ine ndayima. Amen. Yes, sadza ruma, kufikira iye ata tsiri za ntengo watuntu wachiwombolo. Kuti akuwomboleni inu. Chiri chonse chimene inu muna yamba mwata yapo. Chiri chonse chimene inu muna kalapo. Sopano kumbukirani lamulo la chiwombolo. Pamene ife tikuyandikira potseka kumapeto ansonkhano, lamulo lonse la chiwombolo ndi ili kuti munthu asanawombole katundu wotayika, iye ankayenera kukhala wachibale wapafupi. Ndipo chinthu chotsatira, iye ankayenera kuti akhale munthu wolondola, munthu wolungama kuti achite izo. Ndipo kenako iye ankayenera kukhala wa ndalama zokwanira kuti achite izo. Ndipo kenako iye ankayenera kupanga umboni wapoyera kuti iye wachita zimenezo. Ndipo kuyambira pamenepo, uyo amakhala katundu wake. Totero tsopano yang'anani. Boazi ankayimira Kristu. Tsopano Rute ankayimira mpingo. Inu wokhulupirira. Ndipo tsopano Mulungu muchipangano chakale, njira yokha imene iye ankakhoza kubwera ndi kudzawombola chimene chinali chitatayika, Mulungu ankayenera kuti adzakhale wachibale kwa munthu. Ndipo njira yokhayo imene Mulungu akanakhoza kudzakhala wachibale kwa munthu, inali kukhala mmodzi wa iwo. Amen. Ine ndimatsutsana ndi Billy Graham pa anthu atatu pawokha mu Mulungu. Kapena mphunzitsi wina aliyense wa utatu pa izo. Ine ndimakhulupirira mu utatu ndithudi, koma osati mwa njira imeneyo. Iwo kukhala anthu atatu, iwo ndi mmodzi. Nkhani ije pameneko payokha inalibe china chilichonse koma icho chikanatsimikizira izo. Mulungu anadzakhala munthu. Iye ankayenera kuti adzakhale wachibale. Ndipo iye sakanakhoza kukhala Mulungu. Ndipo ife ochimwa zolengedwa zachilengedwe chake, zinthu zolengedwa zachilengedwe chake, chifukwa ife sitikanakhoza kukhala achibale kumeneko. Totero Mulungu anadzakhala munthu kuti munthu adzathe kukhala Mulungu, kudzakhala Mulungu. Amen. Ife pokhala anthu ochimwa, Mulungu anadzakhala wochimwa. Anadzitengera machimo athu pa iye. Wosadziwa machimo, komabe anali wochimwa chifukwa machimo athu anayikidwa pa iye. Kuti ife iye anadzakhala ine kuti ine ndidzakhale iye. Mukuona, iye anadzakhala wochimwa kuti ine ndidzakhale mwana wa Mulungu. Iye anadzakhala wochimwa kuti inu mudzakhoze kukhala mwana wa Mulungu. Ndipo tsopano ndife ana amuna ndi akazi a Mulungu, chifukwa Mulungu anapangidwa wachibale pamene iye anadzatenga maonekedwe athupiratu. Anabadwa mwankazi, Mulungu, osati munthu wina, Mulungu iye mwini. 1 Timoteyo 3:16 anati, wopanda kutsutsana chachikuru ndi chinsinsi cha umulungu, pakuti Mulungu anaonetseredwa muthupi. Mulungu. Pachiyambi panali mawu, ndipo mawu anali ndi Mulungu, ndipo mawu anali Mulungu. Ndipo mawu anasandulika thupi. Mawu anadzapanga munthu, anadzakhala wachibale. Iye anadzakhala munthu. Oh, iye anadzakhala imfa kuti kudzera mu imfa yake ine ndidzakhoze kukhala moyo. Iye anadzakhala wochimwa kuti kudzera mu chilungamo chake ine ndidzathe kukhala ndi moyo. Iye anadzakhala wosauka kuti ine kudzera mu mphawi wake ine ndidzathe kukhala wolemera. Iye anadzakhala chimene ine ndinali kuti ine ndidzathe kudzera mu chisomo chake ndidzakhale chimene iye ali. Oh man. Kenako mukakamba zamphamvu ya Mulungu. Tsopano ndizo ndende malemba, ndipo ndizo zimene malemba amanena kuti ife tidzathe kukhala ndi chikondi bwanji Atate watsanulira pa ife, anatsanulira pa ife kuti ife amene tinali ochimwa, alendo odalikirana ndi Mulungu, tidzakhoze kuyandikira kwa Mulungu. Poteropo kuti ife tidzakhale ana amuna ndi akazi ya Mulungu. Osati ya nchito, mpingo wa mitundu suna karepo wa nchito. Ai bwana, mpingo wa mitundu ndi mwana umamuna ndi wankazi. Inu ndi ana amuna ndi agazi za Mulungu. Amene malandira mzimu wera. Sopano ngati inu muli gulu la olipa, ndipo munapotoloka. Koma ngati inu mwapitilira mpaka ku mzimu wera, inu mwadzakhala ana amuna ndi agazi. Sopano ana amuna ndi agazi. Ndani ali ndi mphamvu yochuluka pamaso pa Mulungu? Kodi ngero ndi chiyani? Ngero ndi wantchito. Mkulondola uko, iwo ndi antchito ake. Inu ndi chiyani? Mwana wa mamuna ndi wankazi. Ndani ali ndi mphamvu zambiri kumwamba ndiye. Wochimwa amene wapulumutsidwa mwachisomo kapena ngero wankulu amene waima pambali yake kumanja. Wochimwa amene wapulumutsidwa mwachisomo. Ali ndi ulamuliro wochuluka kumwamba kuposa ngero wankulu amene anaima pambali pake. Wopanda tchimo. Chifukwa iye ndi mwana. Mwana amakhala ndi ulamuliro wochuluka kuposa wantchito. Ndithudi. Oh, ife timaiwala chimene ife tiri. Ife timaiwala nthawi zambiri. Chimene chinatipanga ife, chimene ife tiri. Ife titatha kukhala chimene ife tiri. Kenako tinaiwala momwe ife tinafikira kuno. Pamene Mulungu iye mwini. Oh, chikondi chofunikira bwanji chimene Atate. Anapereka kwa mtundu wakugwa wa Adamu. Anapereka mwana wake yekhayo kuti adzavutike ndi kudzatiwombola ife mwachisomo chake. Oh, momwe ife timadziwira pakati pa miyala yosweka ndi mlengalenga mwandima. Mpulumutsi wanga akuweramitsa mutu wake nkufa. Chophimba chotseguka chinaulula njira kuchisangalalo chakumwamba ndi tsiku losatha. Pa Khristu thandwero limba ine ndayima. Maziko ena onse ndi mchenga wotitimira. Pamene ndiyang'ana mtanda wodabwitsa. Pamene kalonga wa ulemerero anafera. Ndimaona machimo anga onse kukhala chitayiko. Uko nkulondola. Wina anati. Okhala moyo yanandikonda ine. Pakufa yanandipulumutsa ine. Oyikidwa manda yananyamulira machimo anga kutali. Owuka yanandilungamitsa mwaulere kwa nthawi zonse. Tsiku lina ya kubwera, o tsiku la ulemererolo. Iyo yakhala ili mbalume ya mpingo. Iyo yakhala ili maonekedwe yake. Iyo yakhala ili mtima wake. Dziko ili lasambitsidwa ndi magazi amomboli wa chibale uyu kuti adzawombole mtundu wakugwa wa Adamu. Zindikirani ndi uyu apa momboli wa chibale. Sopano chinthu choyamba yakayenera kukhala munthu woyenera. Ndani amene anali woyenera mochuluka kuposa Khristu, kuposa Yesu? Ndiye chinthu china. Iye ankayenera kukhala ndi ndalama. Iye ankayenera kuti adzakhale wokhoza kuchita izo. Iye anali mwini wa miyamba. Iye anatsimikizira kuti iye anatero. Iye ankatha kutenga mikate 5 ndi nsomba ziwiri ndi kudyetsa 5,000. Kutenga midanga 5 yodzaza yazidutswa pamapeto pake. Yankatha kupopa madzi muchitsime ndi kuasandutsa vinyo. Yamakhoza kutenga nsomba kuchokera mnyanja ndipo nkuchotsa ndalama mkama mwake ya golide. Amen. Iye sanali a. Koma iye anadzakhala wosauka wopanda malo oti agonekepo mutu wake. Iye anadzakhala wachibale osati wachibale kwa olemera. Wachibale kwa anthu onse. Iye anatenga malo amuwomboli. Ndiye kodi iye ankayenera kuchita chiyani? Kenako iye ankayenera kupanga umboni wapoyera. Mawa wotsatira Rute anati, kapena Naomi anati, pumula Rute, chilichonse chikhala bwino tsopano. Chifukwa iwe wapeza chisomo pamaso pake. Mulungu ndiloleni ine ndichite zimenezo. Ndiloleni ine ndipeze chisomo pamaso pake. Ndiye pamene mawa uzibwera, pamene lipenga la Mbuye lidzaomba ndipo nthawi sidzakhala ponso. Ndipo mawa udzafika kumuyaya kowala ndi kokongola. Ndipo pamene opulumutsidwa pa dziko adzasonkhana pa gombe linalo. Pamene mpukutuwo udzayitanidwa kutsidyako, ine ndidzakhala komweko. Ndikupumula tsopano, ndikuyembekezera chiwombolo cha thunthu. Zindikirani. Ine ndili nawo iwo chikole cha iwo tsopano. Ndinatengera ku nyumba balele wodzaza mpango. Ndinafikako kumeneko. Iye anapereka baleleyo kwa iye. Anamuyeza iye miyeso 6. Amatanthauza zaka 6,000 zakukhalapo kwa dziko lapansi. Tsiku la munthu ndi 6. Munthu analengedwa pa tsiku la 6. Adzakhala zaka 6,000 zimene dziko linalengedwa. Mucha 7,000 Mulungu anapuma. Zaka 6,000 mpingo wodzagwira ntchito motsutsana ndi tchimo ndi mphamvu ya Mulungu ya mikate iyi ya barele. Ndipo kenako nkupita mu mpumulo wa muyaya, kulondola, kupumula, kudikilira. Miyezo 6 ya barele wabwino kuti amusunge iye kufikira nthawi ya chiwombolo chake cha thunthu. Ndine wokondwa kwambiri kusangalala nazo. Tsopano mwansanga tiyeni tifike kumapeto ake. Tsopano ife tikupeza tsopano kuti mawu otsatira pamene iye anadzuka, iye anali wokondwa akudikilira. Ndipo mwamunayo anabwera. Iye anapita kumeneko. Iye anali ndi wachibale wina amene kwenikweni anali ndi kusankha pa mkaziyo poyamba. Kodi ndi nthawi yoti ndizipeze zimenezo? Chabwino, miniti yokha. Ndipo ife titenga gawo la izo muli monse. Wotsatira uyo mufanizo amene anali ndi kusankha pa inu anali mgelekezi. Chifukwa inu munali mutachimwa. Ndipo poyamba inu munali ake ya iye. Chifukwa inu munali ndinu katundu wake. Pakuti inu munabadwa mutchimo, kuumbidwa mukuseruzika. Munabwera mdziko mukuyankhula bodza. Ndipo iye sakanakhoza kuwombola zimenezo. Mukuona iye sakanakhoza kuwombola zimenezo. Chotero Khristu anabwera ndipo anadzalangidwa kukhala munthu kuti adzachotse machimo athu, kuti adzatiwombole ife. Kodi inu mukuziona zimenezo? Ndipo munthu winayo sakanachita zimenezo. Yerekezi sakanakhoza kufera machimo chifukwa iye anali wopotoza yemweyo amene analipanga tchimo. Mukuona iye sakanakhoza. Iye akanononga cholowa chake munthu winayo. Ndipo Satana akanononga chake chifukwa iye ndi mgelekezi. Iye sakanakhoza kudzakhala mgelekezi wina kuti adzamuchotse mgelekezi. Mgelekezi woyamba. Iye sakanakhoza kudzakhala tchimo chifukwa iye anali kale tchimo. Koma Khristu wokhala wopanda tchimo anadzakhala wotchimo. Iye anakhoza kutiwombola ife. Haleluya! Ife ndi owomboledwa. Ife ndi owomboledwa. Zikutanthauza kubwezeretsedwanso. Ife ndi owomboledwa. Chotero mawu otsatira ndiye iye ankayenera kuti apange umboni wa anthu onse. Iye anapita uko ndipo anakakumana ndi munthu ameneyu pa chipata pamaso pa akuluakulu. Ndipo iwo ankayenera kuti akhale pamalo pa anthu onse. Ndipo iye anamuyang'ana iye pa nkhope. Iye anati, kodi iwe ungathe kumuwombola iye? Tsopano ngati iye akanati amuwombole poyamba Naomi kuti amutenge Rute. Ndipo Khristu ankayenera kuti awombole mpingo wa Chiyuda poyamba ndi cholinga choti amutenge mkwatibwi wa mitundu. Iye anabwera ndi Naomi ngati mlendo wochokera ku dziko lina wa Chimowabu achikunja. Ndicho chimene ife tinali, amitundu achikunja. Ndipo kumbukirani, iye ankayenera kuti amutenge Naomi. Ndipo pamene iye anamutenga Naomi, iye anatenga zonse zomwe Naomi anali nazo. Kumbukirani, pamene Khristu anabwera, iye sanayankhule konse za mpingo wa mitundu. Izo zinali kupita kwake omwe. Iye anabwera kwake omwe. Ake omwe sanamulandire iye. Iye nthawi zonse anali kwake omwe. Musapite mnjira ya mitundu. Musapite ku Samaria. Koma makamaka mupite kwa nkhosa zotayika za Israeli. Ndipo pamene inu mukupita mukalalikire uthenga, mukachiritse wodwala, mukaukitse akufa, mukatulutse ziwanda, mwaulere monga mwalandirira, mukapereke mwaulere. Mkulondola uko anawatumiza iwo awiri awiri, mupite poyamba. Ndipo iye ankayenera kuti auwombole mpingo umenewo. Ndipo pamene iye anawombola mpingo umenewo, iye anamtenga mkwatibwi wa mitundu. Amen. Kumeneko kunali kukambirana amenemo. Mukuona, iye anamtenga mkwatibwi pamene iye anawombola mpingo. Tsopano Boazi iye ankayenera kulengeza poyera. Iye anati, kodi mungathe kumuwombola iye? Iye anati, ayi. Kenako iye ankayenera kuti apange umboni wa pagulu pa anthu. Iye anavula nsapato yake ndipo anayiponyera iyo pa iye. Anati, ndi zimenezo tu. Mulole Israeli yense adziwa kuti ine ndamuwombola Naomi. Ndiponso ndikumutenga Rute. Amen. Ine ndikumutenga Rute kukhala mkwatibwi wanga. Anali ndani ameneyo? Mbuye wazokolola. Amen. Ndi uyo pamenepo ine ndikumuwombola Naomi ndipo ndikumutenga Rute. Ndipo Rute akhala mkwatibwi wanga. Kodi iwo anati chiyani? Mulole iye akhale monga Leya ndi Rakelo ndi iwo. Aukitse masauzande. Ndipo iye watero uko nkulondola kwa Israeli. Mulole iye akhale manjira imeneyo. Ndipo taonani, iye anapanga mayeso. Umboni wabaguru bantu. Kodi Yesu anachita chiyani kuti achite izo? Iye anapanga umboni wabaguru bantu. Pamene Satana sakanatha kufera machimo chifukwa iye anali wochimwayo. Iye ndi tate wa tchimo. Koma Yesu mmodzi wosala kwayo, Mulungu wakumwamba, yemwe sankayenera kufa, anadzabwera pansi ndipo anadzapanga umboni wabaguru bantu pakufa. Ananyamulidwa mwamba pakati pa miyamba ndi dziko lapansi, umboni wabaguru bantu. Anamuvula zovala zake pa iye, ndipo anapachikidwa pakati pa miyamba ndi dziko lapansi mwa manyazi. Ndipo anafa imfa yochimwa yochiritsa manyazi kuti adzatiwombole ife. Umboni wabaguru bantu. Amen. Kodi anachita chiyani? Anakankhira uko chilungamo chake chomwe, anakankhira uko ulemerero wake omwe, anakankhira ine ndili ndi mphamvu, ine ndikanayankhula kwa Atate anga, ndipo nthawi yomweyo iye akananditumizira ine magulu 20 a angelo. Iwo akanadzakhoza kusintha chonsecho. Ngero modzi akanakhoza kuchita zimenezo. Iye akanakhoza kuyitana magulu 20. Amenewo akanakhala pafupifupi angelo 40,000. Kodi iwo akanakhoza kuchita chiyani? Iye anati, ine ndikanakhoza kuyankhula kwa Atate anga nthawi yomweyo. Zimenezo ndi pakali pano. Iye akananditumizira ine magulu 20. Magulu angelo abwera kuno ndi kudzalanda izi. Kodi modzi akanadzatani? Modzi akanadzaononga dziko lapansi mu mphindi. Tangoyang'anani. Iye anali ndi masauzande amene akanakhoza kubwera. Mukuona? Koma iye anazikankhira uko zimenezo. Iye anaziyika izo pambali. Iye anayika ulemerero wake wonse, chilichonse pambali. Ndipo anadzakhala wochimwa, ndipo anafera inu ndi ine. Tsopano potseka ife tikhoza kunena izi. Potseka. Iye anachita zimenezo. Kenako iye anamutenga Rute, ndipo anamukwatira iye. Ndipo anadzabereka mwana wamwamuna dzina lake Obedi. Obedi anali bambo ake a Jesse. Jesse anali bambo ake a Davide, yemwe anali bambo a Kristu. Amen. Bambo ambuye Yesu. Kodi inu simukuona kudzera muchilungamo chimenecho, kudzera muchisankho cha chindunji chimenecho, iye anadzakhala muomboli wa chibale wathu. Mulungu anadzakhala wachibale kwa ife, kuti abwere pansi ndi kudzapangidwa monga ife, munthu. Kudzamva njala, kudzamva ludzu. Ine ndikumva ludzu, ndipatseni ine chakumwa. Ndipo iwo anayika vinyo wosasa mkama mwake. Ndulu, iye anamva ludzu monga ife timachitira. Iye ankadziwa kuchita wopanda. Iye ankadwala monga ife timachitira. Iye anati, kodi iwo sana nene kwa ine fanizo lakale, singanga, dzichiritse wekha. Kodi mphamvu zake zazikulu sizinali za iye mwini? Iye anali ndi mphamvu yochitira izo. Koma iye sakanakhoza kuyigwiritsa ntchito pa iye mwini. Ayi, wina wake anati kwa ine tsiku lina, anati mbale Branham, chilichonse chisanachitike inu mumadziwa zonse zomwe ziti zikuchitikireni inu. Ine ndinati mphatso isiya ine. Ine sindingakhoze kuyigwiritsa ntchito kwa ine mwini. Iyo ndi yanu. Inu ndi amene mumapeza phindu osati ineyo. Ine ndi mtumiki chabe wa anthu a Mulungu kwa inu. Mlaliki ndi mtumiki wa anthu yamangodzigwiritsitsa yekha pamenepo monga kakombo wa munda. Njuchi imaurukira mkati, imatenga gawo lake. Njuchi ya uchi imaurukira ndi kutenga lake. Wodutsa amatenga lake ndi chilichonse. Iye amagwira ntchito usana ndi usiku kuti asunge kuwala kwake. Ndipo mtumiki wa uthenga amachita chinthu chomwecho, amayenda mu mzere wa Mulungu, amagwiriziritsa umboni wake moona kuti dziko likhoze kudya nawo za iye. Mwaona, bambo mbusalire, iye ndi wabwino. Yesu anati, tamulingalireni iye, Solomoni sali ngati iye. Uko mkulondola, dokota lalire, ine ndikuganiza inu nonse mukumudziwa iye. Mukuona, talingalirani maluwa kuthengo momwe iwo amavutikira ndi kupota chonchobe. Ine ndikuti ndipo komabe Solomoni ulemerero wake wonse. Kakombo amachita kuvutikira usana ndi usiku kuti apeze kuwala koti kusunge zovala zake, kusunge mafuta onunkhira ndi zinthu zizipitirira. Ndipo ena iye amangodzitsegula yekha, ndipo iwo amabwera, ndipo amazichotsa izo mwa iye. Njuchi ndi ntchentche ndi chilichonse zimabwera, chabwino kapena choyipa, zimangotenga kwa iye. Umo ndi momwe mtumiki amakhalira wa Khristu, mtumiki wa Chikhristu. Amadzitsegula yekha, mudzangotenga kuchokera kwa ine, dziko lapansi. Palibe kanthu kwa iye mwini, ndi za ena. Chimenecho ndi chimene Kristu anadzakhala pamene iye anadzakhala wachibale kwa ife. Iye anadzakhala munthu kuti dziko lidzathe kutenga zachilungamo chake, maona, ndi kudzapangidwa ana a Mulungu. Tsopano kodi iwo anachita chiyani? Iwo anakwatirana ndipo kudzera mu chimenecho panabwera chinthu chachikulu ichi. Kena korute analipidwa pomutenga Kristu kapena pomutenga Bowazi kukhala mamuna wake. Chimene mpingo udzalipidwa pamene kudza kwa Ambuye kudzabwera. Mawa wowala ndiwo opanda mitambo uwo. Ife tikupumula tikuyembekezera tsopano iwo udzabwera. Tsopano chifukwa chiyani iwo wawomboledwa? Tsopano chobwereza chimodzi china ine ndisanachoke kuti tiyambe mzere wa pemphero. Chobwereza chimodzi china ine ndinafufuza mawa uno, mawu akuti kuwombola. Ine basi mundikhululukire ine abale anga Chiaminiani, koma ine ndikungoyenera kuyikamo ichi, osati kukupwetekani, koma kuti ndingokupangitsani inu kuganiza. Muyang'ane chimene chiwombolo chimatanthauza. Chiwombolo kwenikweni chimagwiritsidwa ntchito mu liwu la Chigiriki ngati kumutenga kapolo, kumuchotsa ku msika. Ine sindingathe kulitchula liwu la Chigirikilo pakali pano, koma ilo limatanthauza kumutenga kapolo, kumuchotsa ku msika, kuwombola. Munthu wachita china chake cholakwika, chotero iye mbuye wake anamugulitsa iye mu ukapolo makamaka kufikira imfa, ndipo iye ali mu msika. Iye ndi kapolo, koma munthu akubwera, munthu woyenera amene angathe kuchita zimenezo. Ndipo akumupeza munthuyu, ndipo akupeza chisomo pamaso pake ya kumuwombola iye. Uko ndikumuchotsa iye ku msika wa kapolo, ndipo nkumutengera iye kwa iye mwini. Zindikirani, ndipo kapolo ameneyo akangowomboledwa kamodzi sangagulitsidwenso pa msika. Amen. Sangagulitsidwenso kachiwiri. Iye amayikidwa chizindikiro, ndipo ngati iye anaganiziridwapo mokwanira nthawi ina kuti awomboledwe, palibe amene angakhoze konse kumugulitsa iye kachiwiri ngati kapolo. Oh, mathokoza akhale kwa Mulungu kuti pamene munthu abwera kamodzi kwa Khristu ndipo waomboledwa ndi magazi a mtengo wapatali, mdierekezi sangathe kukupanga iwe kukhala kapolo kachiwiri. Ndiwe wotetezeka mu magazi a Yesu Khristu mpaka tsiku la chiwombolo chako. Kapolo, fufuzani zimenezo mu Eksodo ndipo mupeze ngati amenewo si malamulo a Chilevi. Ine ndikutanthauza mu Levitiko muone ngati amenewo si malamulo. Kapolo akangowomboledwa kamodzi sangagulitsidwenso ngati kapolo. Uko nkulondola. Oh, ndine wokondwa kwambiri, ndine wokondwa kwambiri kudziwa kuti muomboli wachibale wathu kuti Mulungu wakumwamba yemwe anali mzimu anatsika ku dziko lapansi ndipo anasandulika thupi, anapangidwa momwe ine ndiliri, anadzapangidwa momwe inu muliri, ndipo anavala maonekedwe a thupi lochimwa osadziwa tchimo kuti machimo athu adzakhale pa iye, ndipo anadzakhala wachibale kwa ife. Anachita umboni wa pagulu pa anthu wakufa akulipira mtengo wa thunthu, ndipo mzimu wa Mulungu ukuchitira umboni. Kachisiyo anang'ambidwa chophimbacho kuchokera pamwamba kufika pansi, osati kuchokera pansi kupita pamwamba, koma kuchokera pamwamba kupita pansi. Zinaonetsera kuti anali Mulungu mwini wake, anaching'amba icho motsegula kuchokera kumwamba, anaching'amba icho kuchokera pamwamba mpaka pansi, ndipo anatsegula njira, ndipo miyala ya nsembe inatembenuzika, ndipo mphenzi inadutsa mu miyamba yakuda yokwiya. Dzuwa linakalowa pakati pa tsiku, nyenyezi zinakana kuwala, ndipo chilichonse chinaperekera umboni. Ife tawomboledwa. Haleluya. Tiyeni tipemphere.
Iniquity, yea, clean up thy life, yea, leave those things behind that are worldly. fleshly, yea, that are fleshly, and that are not a desire unto the Lord. For the Lord would say unto thee in this hour, that except thou dost repent, yea, except thou dost turn unto the Lord with all thine heart, and be willing to desert that which is behind, yea, the Lord shall not hear thee when he cometh. For the Lord is coming as a bride, for as a bridegroom for his bride, and as a bride doth prepare herself and get herself ready for the coming of the bridegroom, even so must my children get themselves ready, even in this hour, that they might be ready at my coming, saith the Lord. Therefore watch ye and pray, saith the Lord. Hearken thou unto my word that is going forth, for my word shall not return unto me void, but shall accomplish those things which I have predestinated, saith the Lord, that shall be in the last day. Therefore hearken thou. Hearken thou, turn thou from thine own wisdom, turn thou from thine own doctrine, yea, turn thou from that which has led thee in bondage, and turn thou unto the word of the Lord, and thou shalt be set free, yea, my mercy shall be upon thee, saith the Lord.
Her head's bowed now just a minute.
Ndi mitu yanu yowera mitsidwa tsopano. Ndi chabe, amenewo anali mawu a uneneri, awiranira kwa mpingo utatha uthenga. Tsopano ngati alipo ena pano amene samamudziwa iye, mioyo yanu siyabwino bwino. Inu mukuyitanidwa tsopano kuti muyime pano mukukhalapo kwa omvetsera awa nkhope ya Mulungu, kuti mumulandire iye ngati mpulumutsi wanu. Madzi ali mudziwe au batizo, ngati wina wake akuyembekezera kuti ayambe msonkhano wa ubatizo nthawi yomwe ino. Pamene tili ndi mitu yathu yowera mitsidwa, titenga kanthawi tsopano poyimba ine ndikupyolatu. Ndi mitu yanu yowera mitsidwa tsopano.
I'm going through, yes I'm going. I'll pay the price, whatever others do. I'll take the way with the Lord's despised view. I've started in with Jesus.
Ndinu mukutantha uzadi zimenezo kwenikweni tsopano, ngati inu mukutero bwerani kuno ndipo mudzayime. Kodi mwakonzeka kupatuka monga Naomi wakale? Inu mukufuna kukhala monga muomboli wanu.
Shine on me, Lord, shine on me. Well, I like Jesus.
Kodalipo wina aliyense amene inu mukanafuna kuti mufanane naye kupatula iye, kodi wina wake sangabwere tsopano ndikudzagwada apa ndi mtsikana uyu amene iye akugwada kutenga monga Rute wakale kutenga njira yake mawa uno.
All through my journey, from earth to glory, I only ask to be like him, just to be like Jesus.
Lina waga abwere tsopano, bwerani pansi apa, ndipo mudzagwade pansi, monga dona uyu wachitira apa. Kodinu mayamba, kodinu munga ike manjanu mwake. Atate athu akumwamba, pamene mpingo ukung'ung'udza nyimbo iyi, kukhala monga Yesu, mkazi uyu mawa uno watulukira poyera monga Rute. Ainabelle akubwera ngati Rute wakale, zilibe kanthu kuti mtengo wake ndi wotani, iye wabwera kudzalipira iwo. Zilibe kanthu chimene momwe iye angasekedwere kapena kuseleulidwa, iye akutenga malowo wotsopano. Waima apa akuvomereza machimo ake, wagwada pansi, akuika chizindikiro pamalo amene Ambuye wankulu wazokolola anagona pa mtanda. Ndipo pamenepo kuti alandire mzimu wake, chisomo chake chimene chinayankhula kwa iye pamene mawu amapita patsogolo monga Naomi wakale akulondolera. Ndipo iwo unakhudza oyenera malo oyenera. Ndipo tsopano iye akubwera kudzatenga malo awokhulupirira atagwada pa mtanda. Pamenepo pamene iye akulula machimo ake, wayika pambali zinthu zakale zonse za moyo ndipo wakhala cholengedwa chatsopano mwa Khristu Yesu. Ife tikupemphera Atate mawa uno kuti munthu aliyense wotalikitsidwa mchipinda chino, mwamuna aliyense, mkazi, mnyamata kapena mtsikana yemwe samakudziwani inu, musalole mawu awa adutse Ambuye. Ife sitikudziwa basi ola limene ife titi tidzabwere muchiweruzo. Izo zikhoza kukhala lero kutambira ife tikuyenera kubwera. Mwina mwake tisanafike kwathu ngozi ichitika. Mulole vuto la mtima likhoza kutikantha ife. Ife sitikudziwa. O Mulungu, tiloleni ife tikonzekere ola lino, pamene mzimu uli pano, pamene ife tili ndi umboni kuti iye ali pano, pamene Mulungu wakumwamba muchifundo chake chonse chopanda malire ali pano kuti atitengere ife mkati. Tipatseni ife chisomo chanu Ambuye, mutumize na mawa uno kuguwa, ndipo amulandire Khristu ngati mpulumutsi, monga mkazi uyu akuchitira tsopano. Perekani za Ambuye, muchitireni chifundo podziwa kuti anthu ake, mchimwene wake wakhala pano pa nsanja ndine, chiyemwali wake udu wakhala kumbuyo uko, amayi ndi adadi akhala apa. Ambuye Mulungu, ine ndikupempherera chifundo, mupereke iza Ambuye, inu mukudziwa chimene ine ndikutanthauza mu mtima mwanga. Ine ndikupempha kuti kukhetsa kwanu kwa magazi anu muchifundo kubwere tsopano pa ola lino. Mupereke iza Ambuye. Mupereke pamene ife tikuyembekezera ena, mulole ena wabwere na onso Atate, ndipo ayanjanitsidwire kwa Mulungu kudzera mwa Khristu. Ndipo tsopano pamene ife tikuyembekezera tsopano ndikudabwa, ife tiyimba kachiwiri. Muwalire pa ine, o Ambuye, muwalire pa ine. Mulole kuwala kuchokera ku nyumba ya kuwala, kuwalire pa ine. Chabwino, eya. Udiba ngakhale wina amene angabwere.
Shine on me.
Kudiko kundipanga ine chiani?
To be like
Atate Mulungu umenewo moonadi ndi umboni wathu. Ambuye ife tikufuna kuti tikhale monga Iye, ofatsa ndi odekha, odzichepetsa, okoma, nthawi zonse okhululukira iwo amene akumuchitira Iye zoyipa ndi kulakwitsa. Ife tikufuna kuti tikhale mwa njira imeneyo. Ife tikukuthokozani inu chifukwa cha mkazi uyu amene anabwera mmawa uno. Kodi ife tikudziwa bwanji chimene moyo uwu udzakhale pakapita kanthawi, mwina mwake kudzera muzola kuitsa zake zonse ndi zinthu moyo monga ife tonse talakwitsira kuona izo zitayikidwa pansi pakusefukira mawa uno. Ine ndikupemphera Mulungu kuti mkazi uyu azikhala moyo wodzipereka umene utatsogolere oyanjana nawo ake onse kuchomuchitikira ichi. Mulole iye asasiyire apa koma apitirirebe ku dziko lolonjezedwa, akuyika chizindikiro pamalowo ndi kugona pansi, akulandira mzimu woyera pamenepo. Mupereke izi Ambuye. Ngati alipo enanso muno Atate amene akanabwera ndipo sanatero, mulole mzimu wanu usawasiye iwo. Mulole iwo asakhale ndi mpumulo usana kapena usiku mpaka iwo atabwera nawonso. Nkudzapanga chisankho chomwechi. Osati kuti ndikhale wankhanza Ambuye, koma Mulungu, podziwa chimene iwo akuchisowa, podziwa mmene ziti zidzakhalire pa tsiku limenero, kudzamumva Iye akunena, chokani kwa ine, ino akuchita kusayeruzika, mawa umenewo pa 8th ndi Penn Street, ine ndinakuitanani inu. Ndipo inu simunabwere. Mulungu, ndi ola loyipa bwanji limene ilo lidzakhale kwa iwo pamene ife tidzayezedwe pasikero ndi kudzapezeka operewera. Atate, mupereke kuti izo zisadzabwere konse kwa aliyense mukukhalapo kwa uzimu. Mulole iwo onse akulumutsidwe. Ife tikupempha mu dzina la Yesu. Amen. Ife tikufuna kumuthokoza Ambuye mawa uno chifukwa cha wabwino wake ndi chifundo. Ine ndikukuthokozani inu nonse chifukwa cha chipitiro chanu oyembekezera ndi ine nthawi yayitali chomwechi. Mulongo Ainabel, ine Mulongo Wood, ameneyo ndi mchiye mwali wanu, mbale Chali. Zimene iwo akhala akuzipempherera ndi zimene ife takhala tikuzipempherera kwa nthawi yayitali. Mulongo Ainabel, kodi mungayimirire mphindi chabe? Ameneyo ndi wa Mulongo Wudu, trustee wathu kuno ku Charity. Ameneyo ndi mlamu wake wa mkazi, amene wamulandira Yesu monga mpulumutsi wake mawa uno. Ndipo ndimapemphero angati akhala Mulungu akudalitseni inu, Mulongo Ainabel. Ine ndikuganiza kuti ndikutchula dzina lanu molondola. Mkulondola uko, Mulungu nthawi zonse azikudalitsani inu, Mulongo wokondedwa. Ndipo ngati inu simunabatizidwepo konse mdzina la Yesu Kristu, ine ndikukulimbikitsani inu kuti muchite izo. Ndikudzalandira mzimu woyera. Mulungu nthawi zonse azikhala ndi iwe, adalitse mwamuna wako wofunikira pamenepo. Ine ndinakomana naye Iye masiku angapo apitawo. Ngati sindikulakwitsa, dzina lake ndi Stanley. Mkulondola uko, Stanley. Mulungu akudalitse Stanley. Kunyumba ndikokoma, koma ndikukhulupirira kuti kukakhala kokoma kuposa kale. Mulungu nthawi zonse azikhala ndi inu nonse, ndipo ndipakupatseni inu chisomo chake ndi chifundo masiku onse ya moyo wanu. Ndipo utsatirebe ndi Ambuye. Ukhale monga Rute tsopano, Ainabel. Umamatire bwino kwa iwo. Uzingopitilira kusunthira patsogolo. Nthawi zina zizikhala zovuta, ndipo njira zizikhala za mdima. Koma kumbukira, uzingoyang'ana pansi moloza pansi, ndipo kenako uziyang'ana mwamba moloza thambo. Iwe udzapeza chidindo cha mapazi amagazi omwe amatsatira njira yonseyo. Iye adzatsogolera njirayo. Tsopano ndi masana kale 12 fukologo. Kodi inu mukufunabe kukhala ndi mzere wa pemphero? ire kuti mtundu wanji kodi iye anapereka makadi a pemphero ine sindina ine ndikukhulupirira iye anandiwuza ine kuti iye anapereka pemphero chabwino anali chiyani iwo wina wake andiwuze ine chimene chirembo ndi manambala zinali chiyani b 1 mpaka 100 50 mpaka 100 chabwino b nambala 1 iwo ali tsopano tili ndi guru chotero sitingathe ife tiwayimitsa iwo onse ndipo ife tizingo wadutsitsa iwo pomwepo pamene ine ndikuwapempherera iwo tsopano ndiyangati amene sanayambe aonapo umodzi wa mizere ya pemphero tiyeni tione manja anu simunakhalepo mu umodzi wa misonkhano yanga ku mzere wa pemphero oh mai ambiri a ino chabwino tsopano ife titha kungowapempherera anthu kapena ife tikhoza kukhala ndi kuzindikira za mu mtima kapena osakhala ndi mzere wa pemphero konse kungowayitana iwo pomwepo mwa omvetsera izo zilibe kanthu mzimu woyera uli pano inde bwana koma tiyeni tikhale titayima pa mzere wa pemphero nambala 1 ndani ali ndi nambala 1 khadi la pemphero b namba 50 ine ndikupepesa palibe amene ali nalo ndithudi chabwino khadi la pemphero 50 ndani ali nalo bwerani kuno bwana khadi la pemphero 2 51 52 khadi la pemphero 52 chabwino 53 chabwino 54 bwerani mbali iyi pomwe pano ngati muli kumbuyo bwerani mbali iyi chapa 51 52 53 54 ndani ali ndi 55 khadi la pemphero 55 dona pomwe apa khadi la pemphero 56 imirirani mbali mwakhoma chapamenepo ngati mungathe 57 58 59 60 61 62 63 64 65 baste tatembenuka pomwepo udutse mukanjira ako pomwepo apo mbale pomwepo apo chabwino tembenuka pomwepo udutse ndiyangati alibe khadi la pemphero ndipo inu mukufuna kuti ambuye akuchiritseni inu kwezani mwamba dzanja lanu chabwino ndizo zonse zomwe inu muyenera kuchita mungokhulupirira izo tsopano mungokhulupirira chabwino 56 kodi ndili nalo 57 58 59 60 aloleni iwo ayimirire 61 2 3 4 5 aloleni iwo ayimirire 66 67 68 69 70 aloleni iwo ayimirire sindikufuna kuti iwo onse athamangire pa nthawi imodzi ndi chifukwa chake ndikuyitanira nambala mpaka 70 mpaka 80 imirirani bwerani kuno mbali 70 mpaka 80 chabwino 1 2 3 4 5 6 7 8 9 chabwino 80 mpaka 90 imirirani chapa dok iwe wathandizire iwo kumbuyo uko ngati ungathe 80 mpaka 90 imani chakumbali 90 mpaka 100 imani chakumbali chapa chabwino amene wakufola ine ndikufuna kuti ndiufunse mpingo china chake kodi ndalendo angati ali muno amene sanakhalepo mumodzi wa misonkhano yanga kale ndiyangati ya inu ndiyangati amene akudziwa kuti palibe munthu angathe kuchiritsa wina osati ngakhale kwa dokotala ayi bwana dokotala asinchiritsi iye amangothandizira chilengedwe mulungu ndiye mchiritsi mukuona dokotala akhoza kukonza mkono koma sangathe kuchiritsa mkono dokotala akhoza kuchotsa thumbo koma osati kuchiritsa malo amene wadulapowo dokotala akhoza kuzula dzino koma osati kuletsa magazi kutuluka kapena kulichiritsa ilo mulungu amayenera kuti achite zimenezo chabwino ndi angati amadziwa zimenezo pamene yesu anali pano pa dziko lapansi kuti iye sankadzinenera kukhala mchiritsi iye anali munthu iye anati si ine amene ndimachita ntchitozo koma atate anga amene akukhala mwa ine iye amachita ntchitozo kulondola uko ndi angati amadziwa pamene iye anali kuno chiyani motani ndi utumiki wa mtundu wanji umene iye anali nawo pamene iye anali kuno iye ankachita chimene atate ankamuonetsera iye kuti achite ndikulondola uko kodi ndi angati akudziwa akudziwa zimenezo yohane woyera 5:19 iye anati ndetu ndetu ine ndinena kwa inu mwana sangachite kanthu mwa iye yekha koma chimene iye awaona atate akuchita nkulondola uko chimenecho mwana amachita chimodzimodzi tsopano ndiye kodi yesu khristu ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse kodi inu mukukhulupirira zimenezo ndi mtima wanu wonse Iye aliyemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Kodi mukukhulupirira kuti Yesu Khristu pokhala yemweyo dzulo ndi kwa nthawi zonse kuti izo zimatanthauza kuti iye alidi yemweyo? Chabwino. Kodi iye ali yemweyo chotani? Yemweyo mufundo iliyonse. Mkulondola uko, iye ndi Mulungu yemweyo, mchiritsi yemweyo, mpulumutsi yemweyo, iye ndi yemweyo, maganizidwe omweyo, ndizo zonse yemweyo, mkulondola uko, yemweyo, chabwino, ndiye ngati iye anali yemweyo, ndipo ali yemweyo, iye adzachita ndi kupanga momwemo, mkulondola uko, tsopano. Ndiye ngati yakudziwa zimenezo kuti ndichoonadi? Ine ndingotenga kamphindi pano, ine ndikudikirira. Zimenezo sizikuoneka kwa ine, ngati kuti ndi anthu fifite ayima pamenepo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ayi, ena iwo mwina mwake apita kwawo, mofulumira. Ine, ndinawaona anthu ena akuchoka kumbuyo uko. Chabwino, basi mzere waung'ono waufupi. Ndiye ngati akufuna kukhala ndi uwu, kodi alembe angati kwa ine, mu mzere umenewo, mukweze mwamba dzanja lanu. Akudziwa kuti ine sindikudziwa kanthu za inu. Mukweze mwamba langa dzanja lanu. Kodi ndangati kunja uko alendo akudziwa kuti ine sindikudziwa kanthu za inu. Mukweze mwamba dzanja lanu. Amene mukudwala, chabwino, ndiye ngati akufuna kuti aone mzere wakuzindikira za mu mtima kuchitira kuti tingofulumira ndi kutsiriza. Kodi mungafune? Sopano, zilibe kanthu. Ine ndikhoza kungowapempherera iwo, kuwabweretsa iwo kuti adutse mzere. Kapena akhoza kukhala pansi, kungopita ndi kukakhala pansi. Zilibe kanthu. Mzimu Woyera ukhoza kuzindikira zimenezo, chimodzi-modzi basi. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Sopano ndiye, ngati izo zili chomwecho, ndiye mungokhala chete, mphindi yokha. Kukuda pang'ono, chotero mungokhala bata, mphindi yokha. Ine ndikufuna ndikufunseni inu china chake tsopano. Ine ndikhoza kukhala pa choyankhulira cholakwika apa. Ziwiri zonsezo zili bwinobwino, ziwiri zonsezo ndi zolumikizidwa chabwino, ichi apanso chabwino.
Now, just get quiet for a moment. I'm going to look down this line and see if I know anybody.
Tsopano, mungokhala chete kwa mphindi. Ine ndiyang'ana pansi pa mzere uwu. Ndione ngati ndikumudziwa aliyense. Ine ndikumudziwa mwamuna uyo waima pomweapo. Tsopano ine ndikumudziwa L. Ine ndikukudziwa iwe L. Covin. Oh, inde, eya. Bamboyo, pamwamba apa. Kodi ameneyo ndi mwamuna amene ife tinkasaka naye kuntunda uko ku Colorado. Oh, my. Ine ndithudi sindikutero. Ine ndikukhulupirira L. anandiuza ine kuti inu munadwala kwambiri. Ndipo inu mwabwera. Tsopano ngati inu simungathe kuyima nthawi yayitali, mulole wina wake amutengere iye mpando pamenepo. Kapena ena iwo ayimirire ndi kumupatsa iye mpando moyandikira pomwepo. Zikhala bwino. Chifukwa bamboyo wadwalika kwambiri. Mai, iye wataya pafupifupi mapaundi 100 kapena kuposerapo akulemera. Ndipo iye wadwalika kwambiri. Tsopano ingo mulolani iye akhale pamenepo, yambani kumuthokoza iye pamenepo mbale. Tsopano ndiloleni ine ndiyang'ane pansi. Tsopano anali atangoima ndi iye. Tsopano bambo uyu wayima kumbiyo komwe uko akundiyang'ana ine wochokera uko kuzungulira la Grange, Kentucky. Ine sindikudziwa dzina lake, koma ine ndikukudziwani inu. Ndipo awo ndi mbale ndi mlongo kidi apo, ine ndikwadziwa iwo. Ndipo dona uyu kulondola ndi mlongo ruko ameneyo. Kapena ndi mkazi uyu apa wochokera ku Sellersburg. Ine ndikukhulupirira amene ndi wakhungu. Mkulondola uko chabwino. Ine ndikuganiza kuti ndiwo pafupifupi onse pa nzere amene ine ndikuwadziwa kwenikweni. Inde apa pali mzango wabwino Basti Rogers apa wochokera ku Musi ku Milltown. Ndipo Musi pa nzere. Ine ndikuganiza ena onsewo ndi alendo kwa ine. Tsopano izo zili pamaso pa Mulungu. Monga momwe ine ndikudziwira, iwo ndi alendo kwa ine. Tsopano ndiloleni ine ndione mwawomvetsera. Tsopano inu amene muli alendo kwa ine, amene mukudwala, mukwezere mwamba dzanja lanu, ndipo inu mukudziwa, muli ndi chopempha pa mtima wanu. Mukwezere mwamba dzanja lanu, kulikonse kumene inu muli, amene mukudziwa ine. Zili bwino, chabwino, ndi zawamba pozungulira. Pafupifupi paliponse. Tsopano, izo sizikupwetekani inu. Kungodikira utali wa mphindi imodzi kapena ziwiri. Ine ndikufuna ndikufunseni inu funso lawo lino. Ine kuti bwino ndipita paseri apa. Ndicholinga choti inu mundimve ine. Ine ndikufuna ndingo kufunsani inu china chake. Sobano, mauthengawa amene ine ndimalalikira. Kodi inu mumawakhulupirira iwo kuti ndichoonadi? Inu ndithudi. Sibwenzi mukubwera kuno ngati iwo akanakhala kuti sanali chomwecho. Sobano, kodi Mulungu angachite china chake ngati chimenecho popanda kundipatsa ine lingaliro la chimene ine ndimachita? Iye ndithudi sangatero. Ndithudi, iye sangatero. Sobano, ngati iye wachita zimenezo. Sobano, ine ndikunena kuti Yesu Kristu sana sinthe. Imfa yake sina musinthe iye. Iyo inamulemekeza iye. Ndipo iye anauka tsiku la chitatu. Ndipo anakwera mwamba. Ndipo iye anatumizanso mzimu woyera umene unali mulungu. Ndi mzimu woyera umene unali pa iye. Kodi inu nonse mukukhulupirira zimenezo? Ndipo Yesu pamene iye anali kuno pa dziko lapansi iye anati, chito zimene ine ndikuchita inunso mudzazichita. Kanthawi pang'ono ndipo dziko silidzandionanso ine. Limenelo ndi dongosolo la dziko, inu mukudziwa, mpingo osakhulupirira basi ndi onse. Iwo sadzandionanso ine, komabe inu mudzandiona ine. Inu, umenewo ndi mpingo wokhulupirira. Pakuti ine ndi mlowa malo wa umwini. Ine ndidzakhala ndi inu, ngakhale mwa inu, mpaka kumathero a dziko lapansi. Ndipo Chigiriki apo ndi chimaliziro chimene chikutanthauza mathero a dziko lapansi. Ndidzakhala ndi inu mpaka kumalekezero a dziko lapansi. Ndipo ntchito zimene ine ndikuchita, inunso mudzazichita. Kodi icho ndi choonadi? Tsopano ife tili ndi a Baptist, a Methodist, a Chiprotestant, ndi a Katolika. Ndipo ngakhale a Chiyuda. Akhala muno mwa uno. Ndipo ife tili ndi Church of God, Nazarene, Pilgrim Holiness, Jehovah Witness. Zipembedzo zosiyana-siyana zonsezo zayimiridwa. Ine ndikuyang'ana-yang'ana. Ndikuwayang'ana iwo, a Methodist, a Chilutera, a Chipentecoste, mitundu yonse yosiyana-siyana. Pamene ine ndikuyang'ana pozungulira. Kuwaona anthu amene ine ndikuwadziwa. Ndipo iwo onse ndi alendo ochokera kunja kwa tauni. Branham Tabernacle ndikachisi wang'ono kwambiri kuno mu mzinda. Koma amapangidwa ndi anthu ochokera ku dziko lapansi. Tsopano tiyeni tingotenga ichi ndipo tiganize mwatcheru kwenikweni. Kuganiza, kuphunzira, tikhale molemekeza ndipo tifunse funso ili. Ndiye, ngati iye sali wakufa, ndiye maganizidwe ake kwa inu, ndi kwa odwala, akanakhala omwewo basi lero, monga iwo analili dzulo. Ndiyeno iye anapanga motani maganizidwe ake dzulo, ichi, ine ndikhoza, ngati inu mukukhulupirira. Mkulondola uko, ngati inu mukukhulupirira. Munthuyo anati, Ambuye, tichitireni ife chifundo, anati, mwana wanga wamamuna wavutitsidwa mosiyana-siyana ndi njerekezi. Ine ndinamubweretsa iye kwa ophunzira anu, ndipo iwo amafuula ndi kukuwa ndi chilichonse. Iye anati, ine ndikhoza ngati inu mukukhulupirira. Ngati mukukhulupirira, ine ndikhoza. Tsopano zindikirani, kodi Yesu anachita motani? Iye anali chiyani dzulo? Iye ankatumikira chotani? Tsopano, izi ndizakwa mlendo tsopano. Ine ndikuyankhula naye. Tiyeni tione chimene iye anali dzulo. Mungu nditengera ine pafupifupi maminiti atatu, tibwereza. Malo ang'ono angapo, pamene utumiki wake unayamba, poyamba, pamenepo panali munthu modzi, dzina lake Andreya, msodzi, anatembenuka mtima, anakhulupirira pa iye, ndipo anapita ndipo anakamutenga mʼbale wake, dzina lake Simoni. Inu mukukumbukira zimenezo? Iye anamubweretsa iye kwa Yesu, iye anali msodzi wosaphunzira, samatha ngakhale kulemba dzina lake lomwe, ndipo iye anabwera pamaso pa Yesu, ndipo Yesu anamuyang'ana iye ndipo anati, dzina lako ndi Simoni. Ndiwe mwana wa Yonasi. Yangati akudziwa kuti ilo ndilemba, iwo ankadziwa kuti ameneyo anali Mesiya, chifukwa iyali Mulungu analonjeza. Mose analonjeza kuti pamene Mesiya adzabwera, iye adzakhala mneneri. Mkulondola uko, mneneri Mesiya. Ndipo iye anayang'ana ndipo iye anati, dzina lako ndi Simoni. Ndipo anati, atate wako anali Yonasi. Ndipo iye anadziwa kuti ameneyo anali Mesiya. Kazi pa chitsime, limenelo ndi fuko lina la anthu. Tsopano, Ayuda ndi Asamariya okha anamulandira iye. Amitundu, ife tinali tisanabwerepo apobe. Gulu la Rute, tsopano, mkazi pa chitsime, amene anali Msamariya, iye anabwera kuti adzatunge madzi. Yesu anati, ndibweretsere ine akumwa. Kodi iye anachita chiyani? Anayankhula ndi iye, basi, monga momwe ine ndingayankhulire ndi wina wake kunja uko, mwaomvetsera. Anati, ndibweretsere ine akumwa. Iwa anali yasana kumanepo. Ndipo iye anati, bwanji, si mwambo wake, ife tili ndi tsankho kuno. Monga ankakhalira nalo kumwera, kwa abwenzi athu achikuda ndi zinthu. Koma iwo alibenso izo pano. Mathokoza akhale kwa Mulungu, chifukwa cha zimenezo. Chotero iye anati, ife tili ndi tsankho kuno. Bwanji, si mwambo wake, kuti inu. Inu ndi Myuda. Yesu anali Myuda. Iye anali Msamariya. Anati, si mwambo wake, kuti inu mundifunse ine. Mkazi wa Chisamariya zimenezo. Iye anati, kwa mkazi, ngati iwe ukanadziwa amene iwe ukuyankhulana naye, iwe ukanandipempha ine akumwa. Zimenezo zinamuyimitsa mkazi wokongola ameneyo, ndipo iye anayang'ana mwamba ndipo anati, bwanji, inu mulibe kanthu kotungira. Chitsimecho ndi chakuya. Iye anati, madzi amene ine ndidzakupatsa ndi moyo wosatha. Ndipo potsiriza iye anapeza chimene vuto lake linali. Ndi angati akudziwa, alendo, akudziwa chimene vuto lake linali. Iye anali ndi amuna 5. Chotero, kodi iye ananena chiyani kwa iye? Iye anati, ita, kamutenge mwamuna wako, ndipo abwere kuno. Iye anamuyang'ana iye, iye anati, ndilibe mwamuna aliyense. Iye anati, iwe wanena bwino, chifukwa iwe wakhalapo nawo 5. Ndipo amene ukukhala naye tsopano si mwamuna wako. Iye anati, bwana, ine ndazindikira kuti inu ndi mneneri. Tsopano ife tikudziwa. Pamene Mesiya adzabwera, ameneyo ndi Yesu. Pamene Mesiya adzabwera, iye adzatuza ife zinthu izi. Chifukwa ife tikudziwa kuti iye adzakhala mneneri ameneyo. Ife tikudziwa pamene Mesiya adzabwera, iye adzachita izi. Koma inu ndinu ndani? Iye anati, ine ndi iye. Ndipo pa zimenezo iye anathamangira mu mzinda ndipo anati, bwerani mudzamuone munthu amene wandiwuza ine zomwe ine ndinachita. Kodi uyu si Mesiya yemwe? Ngati icho chinali chizindikiro cha Mesiya dzulo ndipo iye ali yemweyo lero, ndi chinthu chomwechomwecho lero. Tsopano, kodi inu alendo mukukhulupirira zimenezo? Tsopano, izo ndi za inu pa nzere apa. Tsopano, kwa iwo kunja uko, lemba limodzi lokha, kuti inu mukhale ndi china chake choti mulimepo. Ndi angati akukhulupirira kuti iye ndi wansembe wamkulu tsopano amene akhoza kukhudzidwa ndizo mvelera za zofoka zathu. Ife tonse, Atate akumwamba, amene mumandidziwa ine, mukudziwa momwe ine ndikudziwira, ine sindinamuonepo munthuyo. Tsopano iye mwina anandionapo ine, ndipo ine mwina ndinamuonapo iye. Koma ngati izo zatero, ine sindikudziwa kanthu za zimenezo. Chifukwa ine ndazungulira dziko lapansi kangapo, ndikupempherera odwala ndi zinthu. Ndipo ine mwina mwake ndinakomanapo naye kwina kwake kapena kumuona iye. Kapena china chake ine sindikudziwa. Koma muli monse ine sindikudziwa chilichonse cha iye. Izo nzoona mkulondola uko bwana, basi kuti anthu adziwe. Mukuona chabwino. Tsopano mwamunayo wayima pano pa chifukwa china. Tsopano kodi ali kuti mwamuna uja amene ndi mlenje Efrason kapena nthawi zonse chabwino? Ndikungofuna kuti iye aone zimenezo. Izo zili pati. Pastor Rogers ali kuti wangoima apo. Tsopano apa, tsopano Baste, iwe ukundidziwa ine. Bambo Efrason, inu mukundidziwa. Mkulondola uko, Efrason, inde. Inu mukundidziwa ine. Ife tinasakapo limodzi ku Colorado. Ine ndi mwamuna. Mwamuna ayo akuvutika ndi vuto la manjenje. Ndilo vuto lake, chifukwa iye ali ndi thumbo. Ndiko kulondola. Kumadzuka usiku, ndi zina zotero. Iwe wochokera ku Ohio. Ndipo iwe ndi wampingo wa mbale Sullivan. Kapena umapita kumeneko. Ine ndikumuona mbale Sullivan wayima apa. Iwe wabwera ndi kids. Ameneyo ndi amene wabwera naye. Kukonkulondola. Chabwino. Panthawi ino iwe ukumva mosiyana tsopano. Ilo lakusiya iwe. Tsopano iwe ukhoza kupita kwanu. Chikhulupiriro chako chakuchiritsa iwe. Tsopano Mulungu akudalitse iwe.
How do you believe?
Tsopano iwe ukukhulupirira? Tsopano ine sindikukudziwani inu bambo. Nkhope yanu ikuoneka yodziwika kwa ine. Koma tsopano kunena zakukudziwani inu, Mulungu kumwamba akudziwa. Ine sindikudziwa kanthu za inu. Ine sindikudziwa chimene chavuta ndi inu. Ine sindingakhale ndi njira yodziwira chimene chalakwika ndi inu. Inu mwamuna basi amene wayima pamenepo. Ndipo inu munali ndi khadi la pemphero. Pa ilo linali ndi nambala pa ilo. Ndipo inu basi. Mnyamatayo anakupatsani inu khadi limenelo. Ndipo inu munangoyitanidwa kuno mu mzere wa pemphero. Tsopano tangoonani momwe izo zikubwerera. Inu mukuona basi nthawi imodzi imeneyo. Izo ndizovutirapo. Izo zachita zochuluka kwa ine. nthawi imodzi imeneyo kuposa nthawi yonse imene ine ndakhala ndikulalikira mawa uno china chake chikuturuka mukuona china chake chikuturuka nyamata iwe kwenikweni sunabwere kuno chifukwa cha iwe mwini iwe uli pano chifukwa cha wina wake ndipo ameneyo ndi mwana ndipo mwanayo sali pano ali mu dziko losalala Kansas ali ndi mtundu wina wakugwa ngati khunyu khunyu ndi chimenecho chili pali mdima pamwamba pa mwanayo iwe ndiwe olumikizana mwina mwake kapena ndiwe kwa a strikers kodi inu nonse simunakwatire alongo abanja limodzi kapena china chake chonga icho ukonkulondola iwe kukhulupirira ndiye iye sadzakhalanso ndi zakugwazo ngati iwe uti ukhulupirire ndi mtima wako wonse monga iwe wakhulupirira zikhale chomwecho kwa mwanayo pita tsopano ndipo usakayikire zimenezo tsopano inu mukukhulupirira ndi mtima wanu wonse anthu nonsenu mukumupempherera wina wake pempherani ndipo musiyeni mulungu apereke ona uyo wakhalapoyo akuwapempherera zakhale amenewo ali ndi khansa pansi mmenewo iwe ukukhulupirira ndi mtima wako wonse kumbuyo uko iwe ukutero ine sindikukudziwa iwe ine sindinakuonepo moyo wanga koma pamene iwe unandimva ine ndikumuuza mwamuna uyo za china chake chimene iye amachiganizira chawachibale icho chinabwera kwa iwe tsopano iwe ukukhulupirira ndi mtima wako wonse tsopano kodi iye wakhudza chiyani ine ndikufuna ena anthu inu mundiuze ine chimene mkazi ameneyo wakhudza iye ali mapazi 20 kuchoka kwa ine iye sana ndikhudze ine koma iye anakhudza wansembe wamkulu ameneyo iwe ukuona baste inu mukuona bwana iye anakhudza khristu khristu anabwera pano ndipo anadzandiuza chimene iye amafuna tsopano iye wapeza chimene anachipempha mkazi ine sindikumudziwa mkazi uyu iye ndi mlendo kwa ine kulondola uko ndife alendo ine sindinayambe ndamuonapo iye moyo wanga monga ine ndikudziwira koma mulungu akumudziwa iye ngati mulungu angandiuze ine china chake cha iwe monga iye anachitira ndi mkazi pachitsime kuwulula china chake chimene chili mu mtima mwako kodi iwe uvomereza icho ndikukhulupirira kuti sizingakhale ine monga munthu ndikukuwuza iwe zimenezo zimenezo zingakhale mulungu iwe ungakhulupirire izo tsopano kodi uyu ndi 2 kapena ndi angati awa ife tinali kale ndi 3 2 chabwino donayo ali ndi mthunzi wa imfa pali mthunzi wakuda pa iye umene iye ali ndi khansa ukonkulondola dokotalo akuwuzani inu kuti iyo ndi khansa ya mitsempha ukonkulondola kwezani mwamba dzanja lanu ndinu wochokera kutali ndi kuno Iowa inu mukukhulupirira inu muli ndi mwina mwana wa mwamuna kapena ndi mdzukulu wa mwamuna ndibali ndi china chake cholakwika ndi maso ake ndipo inu mukumupempherera iye kodi inu mukukhulupirira kuti mulungu angathe kunduza ine kuti inu ndi ndani akazi a makikii ndiye mubwerere kwanu ndipo mukakhale bwino Yesu Khristu wakuchizani inu kodi inu mukukhulupirira ndi mtima wanu wonse tsopano ine sindinamuonepo mkaziyo moyo wanga chimachita izo ndi chiyani ndindi chabe molemekeza ndindi chabe ine ndikuyang'ana pa mkazi wachikuda wakhala kumbuyo komwe kuno kumbuyo ndipo kuwala kuja kumene inu mumakuona pa chithunzi chija kwapachikika pa mkazi ameneyo amene wakhala kumbuyo uko mundikhulupirire ine kuti ndineneneri wake mlongo inu mukupempherera mwamuna wanu ali kwakuti akhoza kufa ku Veterans Hospital ndizo pakuti atero ambuye mukhulupirire ndi mtima wanu wonse tsopano iye akhala bwino kodi iye anakhudza chiyani apo pali mkaziyo mkazi wachikuda mwamuna wachizungu monga mkazi pachitsime kodi iye anakhudza chiyani Yesu yemweyo iye si mkazi yemweyo mkazi wachiyudayo anali kapena mkazi wachisamariya anali ndi mkazi wina ine si Yesu munthu yemweyo ndine munthu wina koma iye ndi wokhulupirira pa Yesu Khristu monga mkaziyo anali ndipo ndine wokhulupirira ndi wantchito wake ndi mzimu womwewo ukugwira ntchito mu tsiku lino Khristu sanafe iye ndi wamoyo.
I never seen her nor in my life.
Ine sindinamuonepo iye kapena kumudziwa iye moyo wanga. Tsopano inu mwaona, inu simukuyenera kuti muchite kukhala ndi khadi la pemphero kuti mukhale pano. Inu mungokhala ndi chikhulupiriro mwa Mulungu. Sikulondola uko. Tsopano ine ndikumudziwa mkazi ameneyo pamenepo, koma ine ndikudziwa chimene iye akupempherera, mdzukulu wa mkazi ameneyo. Inu mukukhulupirira zimenezo kumunsi kumwera, ngati inu mungakhulupirire ndi mtima wanu wonse. Iye akhala bwino. Nanga bwanji, ndife alendo kwa wina ndi nzake. Ndine mnyamata chabe, ine sindinakuonenipo mmoyo wanga. Inu mukukhulupirira kuti Mulungu angathe kunduza ine chimene vuto lanu lili. Ngati iye atatero, zimenezo zikuthandizani inu, ndithudi. Tsopano basi. Inu muzingo khulupirira kunja uko, mukuona, vutolo lili pakhosi panu. Inu munachita ngozi ya galimoto. Inu mabwera kuchokera kumpoto, muli pafupi ndi Bedford, Indiana. Izo nzoona. Kodi izo nzoona, ndiye inu mukukhulupirira kuti khosi lanu likhala bwinobwino, pamene mukukhulupirira zikhale chomwecho kwa inu. Bwererani kwanu ndipo muzilemekeza Mulungu. Muchiritsidwe.
You believe that God can reveal to me?
Muli bwanji bwana, ine mukukhulupirira kuti Mulungu angathe kulula kwa ine vuto lanu.
You suffer with a nervous condition that causes you to have.
Inu mukuvutika ndi a chochitika chamanjenje. Zikanakupangitsani inu kukhala ndi vuto la matumbo. Thumbo, vuto la matumbo. Ndino chokeradi ku California, uko nkulondola. Inu mukukhulupirira Mulungu akudziwa yemwe inu muli, Bambo Mare, chabwino, ilo la tatsopano. Bwererani kwanu, mumukhulupirire iye ndi mtima wanu wonse. Kodi ndife alendo kwa wina ndi nzake, ine sindikukudziwani inu. Ndipo Mulungu, ine sindikukudziwani inu, ndipo inu simukundidziwa ine. Ndife alendo, kulondola uko, ngati Mulungu ataulure kwa ine china chake chokhudza inu. Kodi inu mundikhulupirira ine kuti ndine neneri wake? Kodi ena nonsenu mukukhulupirira ine ndi. Izo zikundipangitsa ine kufowoka kwenikweni, kufowoka tsopano, mwaona? Mungokhulupirira tsopano, ndine basi, kudzoza kuli pano, inu mukudziwa zimenezo. Sichoncho inu, ndinu, mukudziwa kuti iko kuli pano, mwaona? Mzimu Woyera uli pano tsopano, ngati inu mungathe basi, ine ndikufowoka kwambiri, moti ndikulephera kuti ndikuoneni inu kenanso kunja uko. Mukuona, inu, ngati chochitika chimodzi chinamupangitsa Yesu kufoka, kodi 7 kapena 8 zingatani, zochitika 10, ife takhala nazo pano, kudzera mwa omvetsera, 5 kapena 6 kapena 7 kunja kuno, pansanja ndi 3 kapena 4 kapena 5 kunja uko. Mukuona, zango ndifikitsa ine pamala amene sindingathe kuonanso, zikuoneka kuti gulu lonse la anthu. Likukhala ngati mkaka. Ngati mudangozindikira kuti ndiko kuchulukitsa kwa Mzimu Woyera ukusundira mkati. Ndikuwala kujapo. Kukuyandama pamwamba pa chipindachi. Mwaona? Ndizo ya kukubweretseni inu mukundana pamalo. Tsopano pokhala kuti mkazi uyu wayima apa. Kwa inu munzere wa pemphero tsopano. Ngati Mulungu ataulule. Apa ine ndakweza manja anga mwamba. Ine sindinamuonepo mkaziyo. Sindikudziwa kanthu za iye. Ngati Mulungu ataulule ndendende kulola. Chimene iye wachita kapena chimene iye ali kapena chabwino. China chake chinzake cha iye. Kodi nonse a inu. Mukhulupirira ndiye kuti ndizo Mulungu akuchita zimenezo. Kodi inu mukhulupirira izo. Ndipo kodi inu mukhoza kuvomereza. Kodi inu mukhulupirira kuti mukhala moyo tsopano. Kodi inu chifukwa ndikudziwa vuto lanu. Ndikudziwa vuto lanu. Sinabisike. Inu mukuona Mulungu amaulula zinthu zimenezo. Koma ngati inu mutangokhulupirira. Tsopano ine ndibwera ndikudzayika manja pa inu chifukwa ine ndikuyamba kufowoka kwenikweni. Ndipo ine ndikudziwa mukamphindi chabwino ine sindimatha kuonanso. Mwaona? Tsopano inu mukhulupirire ndi mtima wanu wonse. Tsopano kumbukirani, si ineyo. Aliyense akudziwa zimenezo. Ndi Mzimu Woyera. Tsopano, ngati nditangogwira mzimu wankaziyo. Ndicho chinthu chomwecho chimene Yesu anachita akuyesera kuti augwire mzimu wake iye anati ndibweretsere ine akumwa apa pali mwamuna ndi mkazi monga momwe zinaliri kumeneko tsopano ndiwe mkazi wang'ono wocheperapo kwambiri kuposa ine tsopano mwina mwake mwina mkazi uyu anali wang'ono kwa Yesu iye anali pafupifupi ndi zaka 33 ndipo mwina mwake mkaziyo sanali koma 18 kapena 20 mkazi wang'ono chabe ndipo iye amalephera nkomwe kudziwa choti anene koma pamene iye anadzayankhula ndi iye anati ndibweretsere ine akumwa tsopano atate anali atamutumiza iye ku Samariya iye anali pa ulendo wake wa ku Yeriko koma iye anapita mozungulira Samariya uko ndi pamwamba pa phiri nchifukwa chiyani iye anachita zimenezo iye anati iye anali ndi chosowa choti adutsireko atate anamutumiza iye kumeneko yabwino iye anangobwera ndi kudzakhala pansi ndipo anawatumiza ophunzira mu mzinda kuti akagule china chake choti adye ndipo mtsikana wokongola uyu anabwera kudzatunga madzi ndipo atate akuyenera kuti anati ndikuyitanira iye iye anati mkazi ndibweretsere ine yakumwa ndipo kuchezako kunayambika tsopano chinthu chomwecho apa kodi munayeka dzanja lanu pa chikhoti changa mmodzi wa inu ayi bwana Mulungu kumwamba akudziwa china chake chinandikhudza ine pamenepo pamene ine ndimaganiza kuti anali bire akundiuza ine kuti ndichokepo mwaona ine manja anga Mulungu akudziwa kuti zimenezo nzoona china chake chinandikhudza ine monga choncho ndipo ine ndimaganiza kuti ndibire akundiuza ine zipitani mwaona ine pamene ufika monga chonchi iwe sumadziwa nkomwe iwe sumadziwa kuti uyimire pati kapena choti uchite inu mukuona iwe umangokhala pambali pa iwe mwini kodi ine ndimakamba zachiyani mkazi pachitsime ndipo kenako iye atapeza pamene vuto lake linali ndipo iye anati pita ukamtenge mwamuna wako iye anati ine ndilibe ndipo iye anamuuza iye anati iye anali nawo 5 kenako iye anati ine ndazindikira kuti inu ndineneri ine ndikudziwa pamene mesiya adzabwera iye adzatiuza ife zinthu zimenezi tsopano kodi uyo angakhale mesiya yemweyo lero ngati ine ndingakuuze iwe china chake chimene chili cholakwika ngati mulungu sakuthandiza iwe ufa iwe uli ndi khansa tsopano iwe ukukhulupirira mulungu akhoza kundiuza ine pamene khansa imeneyo ili iyo ili muchiberekero iwe ukukhulupirira mulungu akudziwa kuti ndiwe ndani iwe ukukhulupirira kuti mulungu akudziwa kumene iwe ukuchokera ndiwe wochokera ku Illinois ndiwe dzina lako ndi Abidi Johnson bwerera ndipo ukakhale moyo Yesu Khristu wakuchiza iwe ukukhulupirira ndi mtima wako wonse basi msiyeni iye akhale moyo pali chifukwa chimene ndakuwuzira iwe kuti ukhale moyo Atate kumwamba mu dzina la Ambuye Yesu ine ndikusanjika manja anga pa mkazi uyu tsopano kudzoza kwa mzimu woyera kuli pano chiritseni iye Ambuye mu dzina la Khristu Yesu wokondedwa Mulungu pa mbale wathu wofunika amene inu munapulumutsa moyo wake kumbuyo uko mu Augusti Mulungu wachifundo bwerani kwa iye tsopano pamene mzimu woyera ukudzoza mitima yathu ine ndikudziwa mayesero a mʼbale wanga mchizeni iye Ambuye ndipo mumupange iye akhale wabwino iwe unali ndi vuto la mtima iwe uli ndi matenda a shuga ine ndikudziwa kuti ukuvutika chonchobe ndizo Atate athu akumwamba mwamuna uyu ali iye akuyenera kukupezani inu kapena afa iye amakonda kupita kuchipatala mukhululukireni machimo ake ndipo muchiritse thupi lake mu dzina la Yesu Khristu mulole iye akhale moyo kazipitani kwanu zipitani chabwino apa inu nonse mumutengere mʼbale uyu kwanu Mulungu wathu wofunika mu dzina la Yesu Khristu manja anga ali pa iye pamene kudzoza kwa mzimu woyera kuli pafupi mulole anthu azindikire izo mulole iye achiritsidwe atate Mulungu pamene ine ndikuyika manja anga thupi langa losayenera lachivundi lovunda ndi loyipa koma mzimu woyera uli pa ine tsopano mulole mphamvu imene ikhoza kuzindikira malingaliro a mtima imusamalire mkazi uyu ndi kuchiritsa thupi lake mu dzina la Yesu wokondedwa Mulungu pomudziwa mʼbale wanga ndi chikhalidwe chake bodziwa kuti cholepheretsa kuyankhula ichi. O Mulungu, zamnyamata uyu akumenya nkhondo yabwino ya chikhulupiriro. Waima mukukhalapo kwa Yehova ire, nsembe yoperekedwa ndi Ambuye. Mulole mphamvu imene inamukitsa Yesu manda, imukhudze iye pakali pano. Mpatseni iye chokhumba cha mtima wake. Mudzina la Yesu Khristu. Amen. Ambuye Yesu, pa mulongo wanga, ine ndikuyika manja anga mudzina la Yesu Khristu. Mulole maso awo akhale bwino. Mulole iye kusautsika kwake kuchoke pathupi lake. Mudzina la Yesu Khristu. Amen. Atate athu akumwamba, chifukwa cha mulongokidi wanga wang'ono, ine ndikupemphera kuti inu mugonjetse mwa iye, ndikumupatsa iye mphamvu mu ukalamba wake monga inu munachitira ndi Naomi. Ambuye, mulole iye agwiritsidwebe ntchito kwa ulemerero wanu. Perekani izi Atate mudzina la Yesu Khristu. Yenako kwa mbale kidi Ambuye, imfa imeneyo inamukantha iye, koma moyo unamubweretsanso iye. Mulungu, ine ndikupemphera kuti inu mumusunge iye wamphamvu. Iye wadutsa nthawi yake imene anapatsidwa, koma inu ndi Mulungu, ndipo inu muchita izi kwa ulemerero wanu, monga inu munandilonjezera ine muchipatala. Tsopano mpatseni iye mphamvu chifukwa cha umboni. Mulole umboni wake umveke kudutsa mudera la Ohio, mudziko lonse.
I'll take him at his word.